Blog Talk Radio.
Nirwoje zwa ningabo kwanga ngo tokera kwagahindura tin miganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho 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 ye.
Nshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira Washington DC. Turi kuwa gatatu, ni tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane mwaka 2021. Muri kumwe na Serge Ndayizeye wategura ikiganiro cyanyu cy'uyu mugoroba munyihanganire none ku bibazo bya Letari. Ntabwo ari njyewe ariko biraza gukemuka. Turagana iki kuri uyu mugoroba? Dufite ingingo ziza kuba eshatu. Ingingo ya mbere turatangira turebera hamwe guhungeta umuryango wa Rusesabagina, ariko turebeye mu isura y'umukozi w'ambasade akaba ari konseye wa kabiri muri ambasade Washington DC wafatiwe mu cyuho aneka umwana wa Rusesabagina Tresor mu ishuri rya St. Mary muri San Antonio, aho yinjiye muri Zoom inshuro zigera kuri ebyiri agerageza gukurikira ibiganiro umwana wa Paul Rusesabagina yagiranaga na bagenzi b'abanyeshuri n'abarimu cyangwa staff kuri university. Ese ni icyaha? Si icyaha. Turaza kureba nibyo ko FBI barimo kumukurikirana. Tunibaze mu rwego rw'amategeko bigenda bite, kuko si ubwa mbere tubonye ibihugu byirukana abahagarariye ambasade cyangwa abakozi b'ambasade. Turabizi byagiye biba mu bihugu bitandukanye. Turaza kureba iyo ngingo mu kanya. Turaza nanone kureba mu Rwanda icyitwa igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge. Uyu munsi Fidèle Ndayisaba akaba ari muri Sena y'u Rwanda, aho ngo yapresentaga igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kikaba kiri ku 44% ariko nkurikije ingingo barebera ku gipimo kimwe n'ubwiyunge ukareba uko bagisobanura nta data twabona nta mibare fatizo twagendera kuko ibika bitandatu bidefinisa uko umwe n'ubwiyunge mu Rwanda buteye ukareba nuko babikora turaza kubisana birambuye twereke ko nta kintu kirimo ingabo za Kenya zigiye kwinjira ku butaka bwa Congo nkuko President Uhuru Kenyatta ari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri mu gihugu cya Congo aho umubyeyi yasinyanye na mugenzi we Felix Tshisekedi Chilombo harimo no mu bikorwa bya gisirikare guterana inkunga mu bya gisirikare ku buryo mu byumweru bibice biri imbere tugiye kubona ingabo z'igihugu cya Kenya zigiye kwinjira ku butaka bwa Congo mu gufasha ngo FARDC kugarura amahoro ku butaka bwa Congo bivuze iki ku zindi ngabo za disiplini z'akarere cyane cyane nk'iz'u Rwanda turaza kubyibazaho na Jacques Baraka ikindi rero nabonyemo nuko Kenya yafunguye za konsili hirya no hino Igoma Irumbashi Ibukavu bivuze ko kubirebana na ikonomi rwose irifuza yuko ubutunzi bwa Congo n'abanyakenya wenda bagiraho share yabo turaza kubiganira birambuye ndagira ngo ntangire mikaze Comrade Maitre Nyasi Rusagara tugiye kubana ku ngingo za mbere ebyiri noneho turakira Comrade Jacques Baraka ku ngingo ya gatatu ariyo turisoza yo ku bibazo bya Congo Comrade Jacques Baraka Comrade Nyasi Rusagara bamunyumva ikaze mu tuzaba ditauka
ndagushimiye cyane Comrade Serge ko nashiriye muri studio za radio ditauka mbonereho rero umwanya gusuhuze suhuze na Comrade Baraka na uri buze kuza mu mwanya uri imbere suhuze kandi nanone abadukurikiye n'abandi bazadukurikira nkaba rero Serge ntegereje ko umpa umwanya kugira ngo tuganire ku ngingo n'ubundi bantu
urakoze cyane ni njye ugomba kugushimira reka duhere kuri iyi ngingo ya mbere ni ingingo yasohotse mu kinyamakuru The Black Star hano muri Amerika nkaba nayibonye no kuri Twitter hirya no hino aho uyu Second Consul muri Ambasade y'u Rwanda Charles yafatiwe mu cyuho aneka buriya n'ubunetsi nabyita ko ari gusupayinga Trésor Rusesabagina mu ishuri rya Université Saint Mary mu mujyi wa San Antonio. Iki gikorwa cyo guspyinga ku banyarwanda bamwe bashaka kumva igice ariko kiramenyereye kuko nicyo ambasade z'u Rwanda zikora hirya no ku isi ariko iyi nkuru ukwiteye nk'uko bayanditse nuko bavuga yuko umuhungu wa Rusesabagina nyine nk'uko mbizi Trésor ariho yiga akaba yaragira ngo ikiganiro muri département irebana n'iby'amategeko cyangwa mu cyo twita département ya School of Law aho yasobanuraga ibibazo bya se ari kumwe n'abaprofeseri na staff cyangwa n'abandi bantu muri universite baza kwidentifiya umuntu winjiyemo ari ku mazina nyine ya Charles cyangwa Charles Nageruka baza kumusaba kwidentifiya uwo ari we kugira ngo yivuge kuko iri muri Zoom abantu bari muri Zoom baba baziranye cyangwa banarebana mamuzi aba ari bo yanga kwivuga bamukuraho none aza kugaruka yashyize amazina ya abbreviation pa amazina yakoresheje abbreviation kugira ngo abashe kugarukamo agarukamo yakoresheje MN byateye universite kumenya iki kintu aba bantu ni bande barimo barakora ibiki iki kiganiro tagitumemo bituma bihuruza abashinzwe ikoranabuhanga muri universite kugira ngo bakurikirane ushinzwe information technology arakurikirana aza gusanga uyu murongo cyangwa uyu muntu urimo kwinjira muri systeme ya universite ari umuntu wo muri ambasade y'u Rwanda so ni umujyanama wa kabiri wa ambasade muri Washington DC bivuze yuko ndagira ngo dutange tuganira ngo turebe iki ni icyaha dabolo ni icyaha kirumvikana iyo umuntu yinjiye muri systeme yari yose atabiferewe ububasha none akaba ari n'umukozi wa ambasade bivuze ko arimo kuneka Rusesabagina tuzi neza ko ari muri kanguru kode arifuza kumenya iby'abana be baganiye arifuza kumenya umuryango uko uteye arifuza gukurikira buri kintu cyose kirana na famiye Rusesabagina kugira ngo bakomeze banabuhungete Comrade uri umunyamategeko kese nk'iyi ngiyi nubwo bayikikije FBI irimo kuyikurikirana ariko ndagira ngo turabiganira natwe nk'abanyarwanda hano twibaze ibi ntago ari ibyaha wapfa kurebera gusa ugaterera iyo ndagira ngo numve icyo bitekerezaho Comrade Inyasi.
Nongere ngushimire Comrade ko noneho mpaye umwanya mu buryo burambuye kugira ngo uganire. Noneho tunatangiye tuganira ku kibazo cy'umunyarwanda Charles Ntagerura. Charles Ntagerura twavuga uhagarariye Leta y'u Rwanda mu gukora ibikorwa nk'ibi ngibi ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagira ngo abo tuganira babyumve neza, tunaganira babyumve ko biriya Charles Ntagerura atabikora mu izina rya nka Charles Ntagerura, ahubwo abikora mu izina rya Leta y'u Rwanda, abikora mu izina ry'umuyobozi mukuru w'igihugu, abikora mu izina ry'abanyarwanda, kuko ubwe ku giti cye nta nyungu afite zo kuba yabikora. Ariko nyuma noneho ndaza no kubereka ingaruka we afitemo nk'umuntu, nubwo iyo ajya gukora ibintu nka biriya abasa naho atitaye kubera ingaruka. Serije rero ibyo bintu wabyumvise, nanjye nagerageje no kuvugana nabo binareba, ndabizi ko nawe wakoze amakontakt kugira ngo umenye byimbitse ibyo ari byo. Nk'uko wari umaze kubisobanura, ni ikibazo cy'uko bashatse gukurikirana dosi n'aha gusa, ni ku isi hose barimo kugerageza kugenda bakurikirana uburyo butandukanye bukoreshwa mu gutabariza umunyarwanda, umuturage wa Amerika akaba n'umubirigi Paul Rusesabagina. Barimo kugenda bagerageza kumenya ibirimo bikorwa hirya no hino kugira ngo barebe ko byerekeye no kumutabariza. Ibi bintu rero Serge abanyamahugire, impamvu ya mbere na mbere ni imwe gusa, nuko kugeza uyu munsi impamvu ubona ibikorwa nk'ibi ngibi bikorwa nuko hari ikibazo cy'uko Leta ya Kagame buriya igikomeje guhinda umushyitsi kubera ikibazo cya Paul Rusesabagina. Buri kanya baba bashakisha kumenya ikigezweho kugira ngo batange hirya, batange hirya no hino, barebe ukuntu bashobora gukumira, babashashije uko birukora kose kugira ngo bamenye gahunda zihari ku bijyanye na Rusesabagina, ari inshuti ze, ari ibihugu by'amahanga, ari umuryango we. Ibyo byose baba babigendaho umwanya ku wundi kugira ngo barebe uko babyitwaramo. Ibi rero kikaba ari ikimenyetso cyagaragaza ibintu bibiri. Icya mbere nuko Matia Minia ntabwo bari confident ku bimenyetso bafite mu rubanza rwa Rusesabagina. Ni ibintu by'ibipapirano biri aho kandi byagaragaye isi yose. Icya kabiri nuko binashimangira ko nyine Paul Rusesabagina bamurenganyije. Iyaba ari abantu baregaga Rusesabagina ibintu bya nyabyo by'ukuri, iyaba ari abantu bari bafite ibimenyetso koko bihagije kumuhamya ko biriya byaha bamurega by'iterabwoba, ntabwo uyu munsi bakabaye birwa badagadwa bakora n'ibidakorwa. Icyo ndagira ngo abanyarwanda bacyumve kandi banagisobanukirwe. Icya kabiri rero nagira ngo mbwire Serge ko ibikorwa by'uyu muhungu ni ibikorwa bigize icyaha. Ndatekereza mu bihugu byose ku isi bimaze gufata bene ibi bikorwa nk'ibyaha bikorewe muri za mudasobwa, yaba bikorewe muri za mudasobwa, ibi byaha rero bikaba ari ibyaha amategeko ahana. Bene ibi byaha rero iyo bikozwe n'umudiplomate biba bifite ingaruka, kugira ngo abantu basobanukirwe. Hashingiwe ku masezerano y'EVN, ayo masezerano agena iminite ku bantu, agena ubudahangarwa ku bantu baba bahagarariye ibihugu byabo mu bindi bihugu. Bumwe muri ubwo budahangarwa rero bagenerwa ni ubudahangarwa bwo kuba batakurikiranwa n'inkiko z'ibihugu barimo, bihugu byabakiriye kugira ngo ahagarare n'ibihugu byabo mu rwego nshinjabyaha. Rero iyo bakoze ikintu nk'iki ngiki mubaze kubyumva ko ari ikibazo cyamaze kugezwa muri FBI igomba kuba igikora iperereza. U Rwanda ruba rugomba kwitega ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni uko uyu witwa Charles Ntagerura Leta y'Amerika igomba kuba yasaba u Rwanda kumukuraho ubwo budahangarwa, noneho Leta y'Amerika ikamukurikirana mu nkiko za hano muri Amerika ku byaha yakoreye ku butaka bwa Amerika. Icyo ni icya mbere. Iyo rero Leta y'u Rwanda itemeye kumukuraho ubwo budahangarwa ndetse ntibe yanamutumira ngo agaruke asubire mu gihugu, noneho Leta ya hano ifite uburenganzira noneho bwo gukora icyo bita kumudeklara persona non grata, bakamuha igihe runaka amasaha 28-48 cyangwa se igihe runaka cyo kuba yavuye ku butaka bwa Amerika. Muri iki gihe rero uko bizagenda uko ariko kose, ibyo byose byaba bitaba, ariko Leta y'u Rwanda igomba kwisobanura. Igomba kwisobanura imbere y'iki gihugu gikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika impamvu y'ibi byose. Aha rero Leta y'u Rwanda murabizi nabibabwiye njya nkunda kubivuga, uyu nguyu Charles Ntagerura we bamaze kumugira igitambukazi. Ubicyo bo bari bwireguze Kagame arababwira ati okay, ubwo muhungu Charles Ntagerura yabaye igitambo, nimumugire igitambo muvuge ko ari we wabyijyanyemo, ibita atari ibintu yigeze atumwa na Leta, ahubwo noneho mugarure mu Rwanda. So ubwo icyo bakora rero nuko kariyeri yirarangiye, mu gihe bamuhamagaza ari nuko kariyeri yirarangiye, baramutanga igitambo ko ari ibyo yikoresha, ko ari ibyo ko ari ubutumwa yihaye atize atumwa na Leta, noneho kugira ngo bagaragarize amahanga kuko ari ibintu yibwirije gukora byibwirije, nta kandi kazi bazongera kumuha. Cyokora bashobora kumushyira i Kigali akajya muri za safe house kwa kundi kwirwa atocharinga abantu ashimuta abantu, niko kazi nk'ako ngako abasigaranye. So ni ikibazo nubwo igihugu gihura nacyo bagikwesheninga ku kuri ibyo ngibyo, ariko uyu nguyu Charles Ntagerura nk'umuntu ku giti cye aba ahuye n'ikibazo kuko abafashwe nabi kandi agafatwa yakoreye ibyitwa ko yakoreraga igihugu ko nibo bamutumye, barangiza kandi bakamwihakana. Ngira ngo abakadire baba bakora ibintu nk'ibi ngibi baba bakwiye gutekereza bakavuga ati nubwo abayobozi bakuru banjye bantuma ibi ngibi, ibi bintu ngiye gukora bikurikije amategeko, bagatekereza se ingaruka y'ibi bintu bishobora kuba bifite n'izi. Ibi rero stage barabikomojeho, abanyarwanda ni ibintu bamenyereye, ambasade z'u Rwanda hafi ku isi yose ni ibingibi ziba zibereyemo, ni ukwica abantu, ni ukuroga amavarize diplomatike yabo agendamo uburozi, ni ugukora ibintu nk'ibingibi. Byarabaye za South Africa, byarabaye za Sweden, abadiplomati barirukanwa hose, ni uko bagenda babirukana. Ni ikintu kimenyerewe ku Rwanda, ntabwo ari ikintu wavuga ko ari gishya, ni imikino baba bibereyemo. Ariko nanone umuntu akibaza bano bantu bitwa ngo barimo barakora intelligence no kuneka, ako njye banamenya ko intelligence nyine ni intelligence, bivuze ko ni intelligence, umuntu ubikora ngo ukora intelligence agomba kuba ari intelligence, katekereza ku buryo ibyo bintu byose bikura. We kujya aho ngaho ukavuga ngo nabonye link gusa ngo ndajyamo ntabwo wari buze kumenya muri iyi si tugezemo uyu munsi. Uzi ko bashobora guhakinga kugera kwaho ku mashini bakoreshaga bakayimenya, ntushobore kuba watekereza nk'ibyo ngibyo. Ubundi si kujya muri conference y'umuhungu wa Rusesabagina bimariye iki abangaba? Mu by'ukuri n'ibintu bibamariye
Mete Rusagara, ntabwo ari conference, ni class, ni muri classroom, urumva ko uvayetinze polisi za university, uba winjiye no kugira amadokima ushobora kugira akise cyangwa ukurikirana n'ibiganiro udafite ububasha, ni ibintu bihanwa mu rwego rw'amategeko nyine.
Ya ibyo uvuga nibyo umuntu yibaza, ni igihe biba bifite inyungu ki mu by'ukuri? ko ibintu roje avuga bagombye kuba banabitekereza Karina arabyandika ku mugaragaro baroje barabivuga Anaïs arabivuga abantu bose barabivuga barabyandika kuri za Twitter n'ahandi hose
ni Trésor ni Trésor wiga muri Semeri ya Trésor
ariko nibyo nkubwira Serge na Anaïs arabivuga Karina arabyandika n'ubwo utabariza se nibyo Roger yavugaga nibyo biba bimwenteresheje iki ku buryo ajya kuviyora amategeko ku buryo ajya kuviyora privacy z'abandi ukabona arinjiye nk'umushumba wari wese so nibyo nakubwiraga rero bitwa ko bakora intelligence ariko ntago ari intelligence urakoze Serge
urakoze cyane ikindi nanone abantu bagomba kwitondera ni abantu baba bitwa ko ari inshuti zacu cyangwa inshuti z'umuryango ku buryo n'umuryango waba uvuga uti dufite abantu bose baba bafite impungenge ku bibazo bya famiye ugasanga nabo bajya kuinforma muri za ambasade bati turabizi neza umwana ari bukora ikiganiro yatumiye abaprofeseri yatumiye abarimu staff ze buze bagatangira bagashakisha uburyo ba spyinga kuko hari kamima hari umuntu wari kinze ko muri iriya shuri uwo munsi platform iri bavuga kuri Rusesabagina bagatiga umwana Trésor wa Rusesabagina kuvuga ku mateka ya se kuvuga uko yashimutswe no kugira ngo ishuri ryageze n'ibi ubufasha ryatanga ku munyeshuri wabo cyangwa ku mwana kuri Trésor cyangwa ku muryango urumva rero hari no clicking information abantu babibeke bati mu nshuti z'abavandimwe hari umuntu waba warabikoze kugira ngo bi ambasade bimenye none nabo batangira bareba uburyo baza kubona link so nicyo nacyo ni ikintu abantu bagomba gupay attention cyane cyane mu bantu baba bari hagati yacu zirantura abantu sharing information in evidence iteyirukanga yitugira muri ambasade mu gihe gito cyane kandi bitari biteganyijwe cyo nacyo ni sinzi ibintu cyo wagikomozaho
bino bihe byateye nyine Serge by'ikoranabuhanga nyine abantu barashayabenga bikaba byagera ku bantu bishobora kugwa ku muntu bitunguranye ariko muri ika ntabwo ushobora kuvuga ko ari pari hazard ariko bino bintu biba byagiye bikagera mu maboko ya ambasade so muri ibi bintu rero tubamo abantu basobanukirwe ko etwa ubutegetsi ubutegetsi ku Rwanda abategetsi bategetse ku Rwanda n'abantu bari chip cyane ku buryo bashobora gukora ikintu icyo ari cyose bashobora gutishyira ku muntu mu by'ukuri uwo mu rwego rwaba ngaba bashobora gukora ikintu nk'ikingizi abantu rero bajye baba careful cyane nibyo barebe bamenye ko bagerageze kwirinda bikomeye ko muri ushobora kuba ugendana n'umuntu abantu batazanatekereza ko Kigali ni gushaka izagutumaho umuntu mutaziranye ni umuntu umuvandimwe inshuti wo mugendana hasi wo mukorana upretendinga ko ari inshuti yawe uwo nguwo niwe Kigali bazacamo aho bari ahangaha ari ba Roje ari na famiye ya Roje n'abandi ntabwo ambasade izajya guca izajya kureba umuntu batavugana aho ngabo bavugana ni bagomba kureba kandi mu gihe habaye ikintu nk'iki ngiki bashobora no gutekereza bagatangira bakayungura bakamenya abantu bashobora kuba bashyiraho icyo kintu noneho bikabafasha kugenda bamenya koko abantu bari iruhande rwabo ariko nanone binjiriwe na ambasade
urakoze cyane iyi nkuru nta kindi tuyivugaho reka dutegereze bishobora kuzagarukaho mu minsi iri imbere icyo kindi wenda hari urugendo rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ugiye kujya i Buruseli kuri iyi dosiye ya Paul Rusesabagina tuzabigarukaho ndakeka ari matariki ya 2023/24/2024 mu minsi iri imbere ejo rero tuzaba dufite update kuko biragaragara no mu kiganiro bakoze bavuze ko biteguye ko agiye kujya i Buruseli kudiringa cyangwa kuganira kuri no dosiye ya Paul Rusesabagina ibyo bizaza mu biganiro byacu bitaha ndagira ngo tujye ku ngingo ya kabiri nagutumiriyeho ni ingingo ikomeye kandi inaremereye hagati mu Banyarwanda iyo Leta y'u Rwanda itubwira iti ubumwe n'ubwiyunge iyi ngingo nayizanye kugira ngo nkawe uvuye mu Rwanda vuba udufashe kugira ngo twumve uko bapima ubumwe n'ubwiyunge none wanareba n'ibyo bagenderaho n'uburyo batubwira bapima ubumwe n'ubwiyunge uhita wibaza utari ku bundi abanyarwanda ibi nibyo twabuze mu bipimo kugira ngo tubashe kwiyunga iki ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo rwose tuganire turebe ubumwe n'ubwiyunge leta ivuga ibukurahe kuki dukubita ibintu tutazi cyangwa ikatuzanira ibintu we yamaze gukora tukibaza tuti yibari ibi ngibi twagombye kuba twariyunze hari ingingo zigera kuri eshatu ngo bareba ya mbere ngo ni ugusobanukirwa amateka y'ubu no gutekereza ahazaza h'u Rwanda iyo niyo ngingo ya mbere bakatubwira ko mu mwaka wa 2010 ngo iyo ngingo abanyarwanda bageze kuri 87 muri 2015 barageze kuri 91.18 uyu mwaka iyo ngingo abanyarwanda bageze kuri 94.56 hakaza ingingo ya kabiri ivuga icyizere n'uruhare rw'abaturage mu miyoborere mu mwaka wa 2010 abanyarwanda bari kuri 77.18 mu mwaka wa 2015 abanyarwanda bari kuri 88%. Uyu mwaka abanyarwanda bari kuri 96.6%. Hakazi ya gatatu irebana n'ubutabera amahirwe angana n'uburenganzira. Mu mwaka wa 2010 abanyarwanda bari kuri 77.2%. Mu mwaka wa 2015 abanyarwanda bari kuri 91.4%. Uyu mwaka bari kuri 93.1%. Hakaza ubwenegihugu ibiranga umuntu n'inshingano ze. Mu mwaka wa 2010 bari kuri 95.2%. Mu mwaka wa 2015 bari kuri 96.7%. Uyu mwaka ngo tugeze kuri 98.6%. Hakaza ingingo irebana n'umutekano n'imibereho myiza. Mu mwaka wa 2010 ngo twari kuri 77.7%. Mu mwaka wa 2015 twari kuri 99.7%. Uyu mwaka ngo turi kuri 99.3%. Hakazi ya gatandatu ariyo ya nyuma imibanire. Mu mwaka wa 2010 ngo twari kuri 84.3%. Mwaka wa 2015 96.1%. Uyu mwaka ngo turi kuri 97.1%. Iyo imaze kureba ibyo byose rero wibaza uko bagera kuri iyi mibare wibaza kuko urebye gusobanukirwa amateka icyizere cy'uruhare rw'umuturage ubutabera amahirwe angana ubwenegihugu n'ibiranga umuntu n'inshingano ze umutekano n'imibereho myiza n'imibanire wareba izo ngingo eshatu ngo biga none ukajya mu gihugu cyose ukareba save uburyo bayikora mu baturage 16 bari mu Rwanda nk'uko batubwira hano ngo bakoresheje save cyangwa iki gipimo yakoreshejwe mu baturage bagera ku 2020 ni ukuvuga ko ibisubizo babona byavuye mu baturage 12 pardon nari mbabeshye byavuye mu baturage 12 16,600 ngo batuye mu ngo 97,000 ndetse ngo ni muri za gereza so murumva ibisubizo baduha nuko baba barakontakisa abantu babaza ibyo bibazo bagasubiza byakozwe ku baturage 12,600 bo mu ngo 97,000 batuzanira rezilita uko umwe n'ubwiyunge bahagaze mu Rwanda ko muri Rusagara mbere yuko wenda ntangira nkubaza ibibazo naguteguriye reka twumve iyo audio gatoya iratuma wenda wumva iyo abasenateri babajije batari ko ibi nibyo mutubwira mu gihugu hanze bimeze bite ingengabitekerezo hanze y'u Rwanda Urwanda ntabwo ari hano rurangira dufite intara ya gatandatu kandi hanze niho ikibazo kiri reka twari twumva aho ngaho wenda mbere yuko nakubaza uko ntekereza nanjye bino bintu
byo igipimo cy'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda cyavuye kuri 92.5% kigera kuri 94.7%
ntawe ukishisha mugenzi we mwirirwana mu kazi mutitaye ku moko icyo kintu urabona ko hari intambwe abanyarwanda babashije gutera
kigeze kuri 94.7% kivuye kuri 92.5% muri 2015 ibi byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 12,600 barimo gereza eshanu n'ibigo by'amashuri 55 umunyamabanga wa kuri komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge SAFIDE yatangaje ko ingingo zitandukanye zasesenguwe muri ubu bushakashatsi zigaragaza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kigenda gitera imbere ugereranyije n'ubushakashatsi nk'ubwo bwo muri 2015-2010 gusa hari ibyo abasenateri bibanzeho birimo ibyo abanyarwanda b'amahanga bamwe muri bo bakigaragaza imyumvire ikiri hasi mu bwiyunge
ikibazo cya kabiri ndabazaga ni ukudekeje diaspora kuko turayibagirwa ukuvuga ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda bari mu Rwanda bahoze gusara n'ahandi kandi kenshi na kenshi ibibazo bituruka hanze biza mu Rwanda mbega hari porogaramu ihari cyangwa se iteganyijwe mu kongera ubumwe n'ubwiyunge muri diaspora
ese iyi gahunda ya ndi umunyarwanda gahunda yo kuyigeza
wali mungaragatagatu wa wali tutwe diaspora chari chari mungu jiritu yawa ite iti jarikuwa mjizyo kubona kula kuchungu tulewe ni wanamu wajirago aliko kiyo uwebje uwa ungu utungu mungu diaspora chari chari mungu jiritu urasangu hati kifikuwe mungu kwa chane kujira mungu mungu zinu gahunda zu Rwanda chane chane mungu nye Rwanda
hari gahunda zisanzwe zikorwa kandi nkuko byatanzweho ibitekerezo na abanyakubahwa bagize Sena y'u Rwanda nuko izo gahunda zikomeza kongerwamo imbaraga haba gahunda z'ubukangurambaga haba ndi umunyarwanda uko igenda itera imbere mu Rwanda igatera n'imbere mu banyarwanda bo mu mahanga mu mikoranire y'inzego hari z'ambasade aho z'ambasade z'u Rwanda ziri n'imiryango ya za komite harimo za komite zihuza abanyarwanda baba mu mahanga abo bagakomeza kubyitaho kandi n'inzego ziri hano mu gihugu tugakomeza gufatanya nabo kugira ngo abanyarwanda bari mu mahanga nabo n'abana b'u Rwanda bakomeze kuzamuka mu rugendo rw'ubwiyunge bazamukane n'abari mu Rwanda.
Inkingi esheshatu ubushakashatsi bwibanzeho zirimo ijyanye no gusobanukirwa amateka iby'ubu no gutekereza ahazaza h'u Rwanda aho iyi nkingi ifite 94.6%. Inkingi ijyanye n'icyizere n'urura rw'abaturage mu miyoborere ifite 94.6%. Inkingi y'ubutabera amahirwe angana n'uburenganzira ifite 93.1%. Ubwenegihugu biranga umuntu n'inshingano ze ikagira 98.6%. Inkingi y'umutekano n'imibereho myiza yawe 94.3%. Naho ku nkingi y'imibanire yo ikaba ifite 97.1%. Muri rusange igipimo cy'ubwiyunge mu Rwanda kigeze kuri 94.7%, kivuye kuri 92.5% muri 2015 na 82.3% muri 2010.
Nadita sinza bajya bavuga bati itekinika mushikiye nawe tubwiye ati twinjije ijambo tekinike mu nsanganyamagambo mshasha muri dictionary urumva rero hari reka mushime n'udu isinyandikira ati nibande biyunza gatya abandi nabandi ahita nyorereza muri buka urutonde rw'abasirikare b'abofisiye bose bakuru b'igihugu cy'u Rwanda bose b'ubwoko bumwe. By the way, ntabwo twinjiye nango gutuvuze ngo nibande biyunga hagati mu banyarwanda ariko ushatse no kubirebera mu banyarwanda gusa muri rusange mu Rwanda hari apartheid ibyo nta wabikwipa wa mugani nk'uko uyu muntu ahita abinyandikira komune de Rusagara. Ibyo bikabitandatu dusha kubidiskita kimwe kuri kimwe tukareba uko giteye ariko nanone uramusubiye inyibuka na Janisha uti icyumba cya mbere igihugu cy'u Rwanda abaturage batavuga wambwira ute ko save wakoresheje ibisubizo wabyemera kandi mu gihe tuzi ko abanyarwanda batemere kuvuga bahora batinya na bazi ko banekwa ndamutse nenga aho ntibyagiraho ingaruka niyo mpamvu ugomba gusubiza ibyo bifuza kugira ngo bemere ko ubumwe n'ubwenge bwagezweho. Reka mbaze ngo bazaho ngaho igihugu abaturage batinyanamo badafite ubwisanzure bwo kuvuga ibyo batekereza wagendera ku bipimo bwo ibisubizo bagwa mu bipimo ute kugira ngo ubishingireho.
Urakoze Serge ngira ngo niriwe nanagusubiza ngo byagenda gute cyangwa gute nuko ubundi raporo nk'izi ngizi zikorwa mu by'ukuri zitwaye igihe zitwaye umwanya abantu bagakora ubushakashatsi kuri ibi ngibi bakabyitondera bakabireba nyine bigatangazwa ariko iyo ari ibintu bikozwe bifite icyo bigamije ukuri atari ibintu byo gutekereza maze rero izi raporo nk'uko akagamezo zikaba zishobora no gukorwa nimugoroba bibereye mu biro ni ikintu donci bikorwa overnight ntabwo byirwa bifata umwanya munini cyane ni overnight bakabikora bazi ibyo Kagame akunda amanota ari muri za 90 ko ntago yigeze yiga mu ishuri ngo abone ku manota meza ako ibingi ibi n'ibyo manota yababona nka yarakwiye ko yarabonye mu ishuri utu ni ibingi abashaka ibingi byazamye mu cyana mu cyana rero kuvuga ngo bakoze amaraporo ngo bakoze n'ibiki ngo cyangwa ngo abantu bavuga ngo batavuga nta birimo ibyo twaza kubireba ukundi dusengura ingingo ku yindi ngingo ku yindi ariko ibi ni ibintu biyicarira mu biro bagakora uwo munsi bakarangiza bagasohora raporo Kagame yumva imushimishije nuko ngo
none reka dutangire kugira ngo turabe ingingo ku ngingo mukayandakira na komiseri umwe n'ubwiyunge ndabona ahageze kuna namuteguye none tumwize mu kiganiro ingingo ya mbere dusobanukirwe amateka ayubu no gutekereza ahazaza ku Rwanda iyi ngingo wayivuga wiki
urabona seje wenda muri rusange reka mazana nakubwire njye yo mbona ikintu nk'iki gihita kinyibutsa amatora ya Kagame ko buriya nayo ni uku nguku baya tekinika ni za 90 nakubwiye ngo arazikunda cyane 90 ntabwo yize agira shansi yo kujya mu ishuri ngo kuri bizami byinshi byinshi agenda abona mu za 90 nyinshi so yahisemo kugenda abishakira ahangaha ibi rero bikwibutsa ya matora ye ya matekinike ni amatekinike yose ibera hari so iyo uvuze kugira ngo upime uvuge ku kintu cyitwa gusobanukirwa amateka kumenya iby'ubu no gutekereza ahazaza h'u Rwanda ubundi ni nk'aho buri mu definisa kibita amateka amateka abantu barayiga turayiga twese mu mashuri n'utayigiye mu mashuri akayiga mu bundi buryo twiga amateka kugira ngo adufashe kumenya ibyabaye mbere ibyo bidufashe gutegura igihe turimo no ndetse no gutekereza no gutegura ibijyanye n'igihe kizaza wumvise ko bakubwira ko abantu babajijwe ari abantu bari muri gereza ngira ngo n'abanyeshuri sabo bavuze babajije
muri gereza abanyeshuri no mu ngo ibihumbi 970 ibintu nk'ibyo
reka noneho tubirebe reka duhere mu mashuri njye nize mu Rwanda guhera muri 1994 tutashe tuvuye Uganda nta somo ry'amateka y'u Rwanda twigeze kwiga hari ibitabo twahasanze byigwaga mbere y'intambara by'amateka y'u Rwanda ibyo barabiciye wenda niba byari bifite n'intenge zabyo nta kibazo ariko ntabwo byari gucika ngo ayo mateka abure kuza uyu munsi nta somo ry'amateka ryiwe ariko abantu bararenga bakiga amateka yo mu Bufaransa amateka yo muri Amerika amateka yo muri za Mali n'ahandi n'ahandi ariko amateka y'u Rwanda ntabwo yigishwa harya ubu urabaza umunyeshuri urajya kumukoreraho save yo gusobanukirwa amateka ubwo arasobanukirwa amateka yahe atemerewe kwiga sinabyumve ibikuba mu ishuri amateka adateganyijwe nk'integanyanyigisho kugira ngo abanyeshuri bayige n'abagerageje kwidokumenta bakayajyamo hirya hino niho hahandi hagenda habavira ibyaha by'ingengabitekerezo by'amacakubiri byinshi so abana banze amateka b'abandi bo mu Rwanda barayanze reba imyaka
ariko se n'abana bayanze cyangwa ni ubutegetsi bwashatse gukuraho amateka kugira ngo ahubwo batamenya ibyo batifuza ko bamenya
ubutegetsi bwakuyeho amateka serije ariko umuntu ntabwo yigira mu ishuri gusa isomo ry'amateka ryakura ariko umuntu ntiyigira mu ishuri buriya hari uburyo abantu bashobora no kuyiga ukundi ariko kuko kuyiga ukundi bikagufasha bikaguha imitekerereze yindi inyuranye n'iy'ubutegetsi bushaka bishobora guha umwana kwa juwinga bimutera kuba ubutegetsi bwavuga ngo akoze icyaha sinzi niba wumva icyo nshaka kuvuga ariko ndabisubiramo bisobanuro niba utabyumva niba umuntu iyo yize amateka bimufungura mu mutwe akamenya ibyabaye akabigereranya n'ibiriho ubu ngubu ndetse bikamufasha no gutegura iby'igihe kizaza ubutegetsi rero niba bukuyeho iryo somo ntabwo bushaka ko ibyo bintu bibaho ntabwo bushaka ko abantu batekereza gusa noneho rero kuko umuntu ashobora no kwidokumenta kuri za Google n'ahandi hose kugira ngo amenye amateka abana bashobora kubikora ibyo ngibyo ariko abana barabiretse kubera ko kubimenya bishobora kubenduweza mu kindi kintu ushobora kuvuga uti narasomye uti ku gihe cy'ubwami byari bimeze gutya ku gihe cya za Repubulika byari bimeze gutya ati none ko mbona ariho n'iyi leta igana icyaha ukabumaze kukigwamo so abana rero iryo somo bararizinutswe kubera ko batarishaka ariko kubera ko ubutegetsi butabishaka ndetse n'ugerageje kuba yagira ikintu akora nawe akaba yabigwamo aho ngaho abo bana nibo bakoreweho save bavuga ko basa n'abanduwe n'amateka ntayo ntayo amateka y'igihugu yarazimye kandi azimijwe n'ubutegetsi buriho ko butifuza ko yigishwa butifuza ko ukuri kumenyekana ahubwo buri gihe cyose ubona bafite tandanse ko bashaka ko kwandika amateka y'u Rwanda uhereye kuri Kagame Kagame yifata nk'u Rwanda yifata nk'intwari na buri kintu icyo ari cyose niwe amateka yumva yatangiriraho so rero ibingibi bikaba ni bya tekinika nababwiye ibingibi nta icy'amateka ntabwo abantu bagisobanukiwe kandi mu rwego rwo kwirinda ibibazo nta nubwo bashaka gusobanukirwa amateka ntabwo bashaka kugira ngo ayo mateka batere kuba bagira imitekerereze inyuranye n'iy'ubutegetsi bwifuza so bemeye rero kujya mu mujyi umwe w'ubutegetsi kugira ngo batamenye amateka nta kindi gihari uzasanga Serge reka nkwereke ngo reka tuvuge nka jenoside bazakubwira ngo hari umukobwa nabonye yabaye Miss Rwanda avuga ngo ikijyanye na genocide against Tutsi ngo ntabwo ari debatable ugasanga rero abantu baribomoretse Serge niyo nshaka kukubwira ugasanga genocide ni amateka yacu abanyarwanda ariko ugasanga umwana uri mu ishuri gutya aratinya kuyivugaho kugira ngo avuga ati ntatana nkakora icyaha bitambera ukundi so ntabwo bemeye kubiganira aya mateka amateka twarayigaga mu ishuri abantu bakayaganira bakadiskita bakagira gute ariko ibyo mu Rwanda cyose ibi rero ntabwo ushobora kubwira umwana ngo ajye kwiga ibintu bishobora kuzamukorera ikibazo ahubwo uzasanga babahamagarira kujya kwiga kuba babaje kuba bakwaferi gukora ibikinga imyuga imyuga imyuga
nibyo kuba abahanzi abahanzi
biririmbira ibindi ntabwo bashaka umuntu ufunguka amatwi icyo rero Serge ubwo aya mateka bavuga ahangaha rero nanzuye kuri iyi ngingo ni amateka ya Kagame n'umuryango we ni amateka y'ibitangaza ni amateka yo gushimagiza atagira ibibi atagira n'ibyiza amateka yacu rero uko ari ntabwo ariko bayazi nta nubwo ari nako bayemera ni amateka ahari nk'uko Kagame yifuza kuyandika nayo ngo yabavuga urakoze
urakoze cyane comrade ubundi amateka nyine ni amateka ntabwo nubwo abantu bazasaza bakagenda basigara bazagaruka bakomereza abandi bari bageze kandi buriya FPR ribeshya kumva yuko utavuga ibindi byari biriho wenda bazavuga bati mufunguye ibyo bitabo mukabona amateka muzasanga yaranditswe n'abaparimehutu cyangwa yaranditswe n'abatwambuye ubutegetsi k'ubutegetsi bwa cyami bwagiye muribuka Kagame avuga ati u Rwanda rwari rwiza ku gihe cya cyami rurapfa rwongeye kuba rwiza ariko tugeze ahangaha nuva ko ari periyode y'amateka abanyarwanda batagomba kumenya kuko we ku gihe cya cyami ngo byari byiza bipfa abaye impunzi byongera kuba byiza agarutse hari wamubwira ati sibyo waraje ukomereza kuri sisiteme ya repubulika niba repubulika ari mbi kuki uyiri muri repubulika bitasuye ku bwami ni byinshi twakavuza ahangaha reka nkubaze ku zindi ngingo ebyiri ahangaha noneho nakire na Joseline Mporakeye nawe wenda abe yatwunganira kuri iyi ngingo yadukurikiyeho wenda tuganira iki kirebana ngo icyizere cy'uruhare rw'abaturage mu miyoborere tekereza ikintu cyitwa imiyoborere mu Rwanda ubu gifite amanota 96% kiri mu bumwe n'ubwiyunge hari abo bavuga ngo ubu turakorana ubu turagendana ubu rwose nta muntu ushisha undi imiyoborere hariya kwa Kagame ni ikibazo gikomeye cyane duhere muri no muri ofisi ye muri president office tugiye muri za minisiteri tugiye mu tugari mu turere tuzi ko imiyoborere hari iteye ni ikiboko ni gute bambwira ngo hari icyizere cy'uruhare rw'abaturage mu miyoborere tuzi neza ko abaturage bayoboreshejwe imbunda rebura muturage rwose kwishwe ejo bundi ejo nawe numva cyuma hasani akora n'abanyamakuru avuga ati ndabacitse ati bari bagiye kumfatira mu gashyamba bari bagiye kunshimuta imiyoborere iri aho muturage nge ubwo byaneye n'ikibazo kumva avuga amagambo nkari ati ndabacitse ubacikiye hirya aho ngiyo ari kugiye Kigali nabo bahagusanga uracyari mu Rwanda ariko ndabacitse nakomeje kubitekereza ndavuga ni buriya nta kundi imiyoborere y'uruhare rw'abaturage mu miyoborere ikindi cy'uruhare rw'abaturage mu miyoborere n'ubutegetsi cyo gishingiye kuri aya manota
urakoze Serge ngira ngo iyo abantu bavuga imiyoborere baba bavuga ziriya inzego za leta wenda twavuga guhera ku mudugudu ku kagari ku murenge ku karere ku ntara ku mujyi wa Kigali
ibyo bita kwegereza abaturage ubutegetsi
yego rero bakavuga ko icyo gihe rero ko abaturage bagira uruhare muri iyo miyoborere ariko ndakubwiza ukuri abanyarwanda tuganira bo barabisi kuko bibabera amaso ibi ni ibintu uzumva nyine byo gutekinika gusa ngo bivuge ngo byagenze gutya byagenze umuturage wo mu Rwanda nta ruhare agira mu miyoborere ariko ngiye kugwengera biratangaje wenda reka duhere ku bayobozi b'uturere uzabikore ubushakashatsi cyangwa uzanabaze n'abantu ndabizi ko ufite abantu muvugana hariya abantu bayobora uturere uzasanga bavuye umuntu i Kigali bamujyane ngo agiye kuyobora akarere ka za Rusizi iyo ngiyo muri Cyangugu ubwo uwo muntu wibaze uburyo bashobora gukura umuntu i Kigali kuri tekinike bamuzanye kuyobora cyangwa nk'aho cyangwa aho ngaho abaturage bavuka nta muntu uhari ushobora kuyobora uwo muntu rero azava i Kigali ntabwo azaza aje guseriva inyungu z'abariya baturage ahubwo azaza aje guseriva inyungu z'umuntu wamuhaye appointment umuntu wamuhaye akazi hariya ubwo rero uwo muntu nibyo byari ntimuzabyumva wajya mubona TV One ibicishaho abayobozi bakubita abaturage ikiboko n'iki ntabwo abaturage bashobora kugira uruhare mu miyoborere ngo babe abaturage noneho bakubitwa n'aba bayobozi ntabwo biba bishoboka ibyo birakorwa ku karere niko nkubwiye ku mirenge nuko bigenda mu ntara hose nuko bigenda bikorwa byose mu buryo bwo gutekinika nta ruhare umuturage agira muri ibi bintu by'imiyoborere ntabwo umuturage yari kuba afite uruhare mu miyoborere ngo umuturage babe bamusenyera barabasenyera ntabwo umuturage yari kuba afite uruhare mu miyoborere ngo abaturage babe babarandurira imyaka ntabwo ibyo bintu biba bishoboka ahubwo abaturage bayobowe mu buryo bw'igitugu ntacyo nta kintu na kimwe ushobora kuvuga ko wabagezemo uruhare cyokora ugiye kubabaza nibyo wavugaga bazakubwira ati ni byiza bazashima ariko nta kidashimwa hariya mu Rwanda ko bakwicara n'umwana ugashima bakurandurira imyaka ugashima utabikora ukabukoza icyaha wahabwa igihano cyiza ukajya mu nkiko cyangwa se ukaburirwa irengero nk'uko n'abandi bariburira ibi bintu rero ibi ni ibintu by'amatekinika Serge byumve ko nta gaciro na gato umuto w'umwenegihugu wo mu Rwanda afite kandi uzanabibona ni ibintu usibye n'urwego rw'imiyoborere mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta n'izindi nzego zose zaba na business zaba n'iki reka nguhe urugero rwihuta reka nguhe urugero rw'irushanwa usanzwe uzi ryitwa Miss Rwanda bavuga ko ayo marushanwa ahera mu ntara zose bakora amajonjoro ariko uzasanga abantu bagiye kwiyamamaza muri izo ntara bazanazamuka bakaza mu Kigali mu mujyi wa Kigali basoza amarushanwa uzasanga abo bana bose bakomoka i Kigali ariko
narabibonye bareprezenta izo ntara kandi baturutse muri Kigali
baturuka i Kigali ibyo rero uko nguko ubona bimeze gutyo ni ibintu bakora do ba umve ko ni FPR n'iri rushanwa rya Miss wandika ryivanga hejuru y'ibihumbi 180 usubiye mwana abona buri munsi ariko kugira ngo ba making sure ko umuntu ugiye kubona ariya mafaranga ari uwabo uje unyumvira icyo kintu kuna abantu bari chip cyane ubwo rero bo bazakubwira n'urugero ngo waye kana mu Rwanda wose ashoko bazakubwira ngo ngo intara zose zibo zihagaranye muri Miswana jahe byokaje abantu bose usibye mu izina Josiane washibu wagerageje akava yakazamuka ariko abandi bose bavuye Kigali ni nabo batwaraye ari no batendera ya Jean Miswana rero aho uzumva gitifu w'umurenge aho uzumva gitifu aho uzumva bo ku karere nayo bose bazaba ari abantu batereye bagashyiraho ngo bazaza bakavuga ngo ni abantu ngo bashyizweho n'abaturage ngo abaturage bibonamo nyamara ibanga riba ririmo nuko umuyobozi w'umurenge umuyobozi w'akagari umuyobozi w'akarere umuyobozi w'intara n'uburyo ni nawo uhagarariye FPR aho ngaho niwo uhagarariye FPR aho ngaho rero nta ruhare abaturage bagira mu miyoborere ahubwo FPR irakontrola tightly ni kontrola byose abona umuntu ari hariya ariko ntabwo aba hari nka gitifu cyane cyangwa nka meya cyane ahubwo aba hari nk'uhagarariye FPR nuko nk'uko biteye ibi ngibi rero nibyo nakubwiraga ni ibikorwa overnight ko babizi ko Kagame akunda 90 nanjye umpaye ikiraka cya consultance cyo gukora bino bintu serije ni n'amafaranga menshi wahemba ariko nta nubwo byavuna ko nta nubwo namara isaha ndimo kubikora n'uguhita mvuga nti iyi ngingo ya mbere bampaye Kagame ndamuza kunda za 90 nka ya majwi reka mpite mukubitiramo 99 naho ubu ngubu ngiye yanabikoze nabi ngende njyewe yananjye namuha 99 Kagame kuri buri ngingo yose buriya nta nubwo ushobora kuvuga ko ari ibintu biri aho gusa kuko ashobora kuba Kagame atishimye neza ko hagombye kuba wenda hano guhera byemere byinshi bihera kuri za 90 ibi bisubira inyuma muri za 87 ntekereza ko abatabyishimiye neza yakabaye bizamuka birenje ingo muri 90 no hejuru no hejuru no hejuru nibyo ngibyo nayo matekinika rero serije niyo ngiyo nawo
urakoze cyane twihuta reka tuvuge ku butabera amahirwe angana n'uburenganzira ubutabera ubu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2093 n'igice kimwe ku ijana
serije na ubusa ubutabera ninde utabizi none nibyo ubutabera
maze iminsi numva Christophe Kayumba ibintu avuga avuye muri gereza mu gihe cy'umwaka nako nta nubwo uragera aratabariza abantu mu magereza batagira amadosiye banyagupfa aravuga ati ibintu bibera mu magereza nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo abimenya
Serge Kayumba nuko ari mu Rwanda ariko kuko arakuza azi ko ahubwo bikorwa na Kagame kuko baca umugani w'ikinyarwanda ngo umwe ruturutse bukuru mwira wakwiriye hose ntabwo bimaking a sense na gato ko akaga gashobora kuba mu gihugu nk'ako ngaho ko kurenganya abantu bene ako kageni kagahabwa icyicaro akarengane kagahabwa icyicaro umukuru w'igihugu ntamenye icyo kintu ahubwo wajya kukimubwira yabize ngenza abantu benshi bagiye barekurwa Kagame ari bo babitegetse kandi abo bantu bo bakaba bari abantu bakoze n'ibyo byaha ariko ibyo Kayumba kubwira nanjye rero siko nabaye muri gereza akarengane kari muri ariya magereza Imana yonyine niyo yabikora karangira abantu baryamyemo batagira dosiye abafunze imyaka 25 ababeshyerwa abagira gute Serge ntabwo ushobora kumva ukuntu bingana ariko nagira ngo wumve ko buri iyo bavuze ubutabera ntabwo waba wavuze inkiko gusa ntabwo waba wavuze imanza gusa ntabwo waba wavuze amagereza gusa ni ikintu kinini cyane kiba gitangirwamo ubutabera ariko izi nzego zose zikora ibintu bijyanye n'ubutabera uzarebe Serge uzasanga ko ari inzego zikoreshwa nk'inkoni ya Kagame cyangwa se ya FPR bakubitisha abo babifuza gukubita nta butabera nyakuri mu by'ukuri babuhari butangwa kuko ahubwo bukoreshwa muri ubwo buryo ibijyanye n'amahirwe angana yaje twaganiriye ibintu hano bitandukanye Serge abana b'abakire uzasanga biga mu mashuri mabi aba bakire biga ni nabo bake b'abakire biga mu mashuri meza kwivuza uzasanga bari kuri mituweli aho umuntu bamuha randevu nyuma y'imyaka ibiri arwaye indwara iremereye cyane mu gihe abakire agahwa agashobora kumwica gato agahita yurinda ajya akajya mu Buhinde gukuramo akantu kamwishe kagahwa gatoya ubwo business twaraganije ku bintu bya business i business Kagame yarazikubiye zose amahirwe wangana niba ari amahirwe angana ku byanjye no kuba abantu gusonza amahirwe angana kukura amazi ibintu nk'ibyo ngibyo ndabyakumvikana ariko nta mahirwe ahari ibijyanye n'uburenganzira byo leta ya Paul Kagame yo ntuzabimubaze Serge Urabizi biziranyeho icyo ngicyo ejo bundi warabibonye amaraporo y'imiryango itandukanye za UPR zose ejo bundi ikitwa uburenganzira Paul Kagame cyo nta gikozwe ibi rero ni ibikomeza gushimangira ko izi raporo zabo nyine nibyo nakubwiraga ko uri buyitange ntabwo bimufata igihe kinini ayikora abazi ikenewe ko ari 90-90 ahita ayishyira waho ngaho nibyo nicyo ngicyo kuri icyo Serge
urakoze cyane reka maze nsome buno butumwa umukunzi uradita kudukurikiye duhaye ati Serge umwe n'ubwiyunge mu Rwanda ni nonsense none se ninde wiyunga n'undi ese bariyunga ku yihe topic babanze biyunge ku mateka y'u Rwanda kuri FPL ikigero cya 94% cy'ubwiyunge bishaka kuvuga umubare w'abantu batinya inkotanyi ubwo rero basigaje gukanda 6% basigaye maze umwe n'ubwiyunge bukaba bubaye 100% urakoze cyane between us 94% y'ubwiyunge bushoboka ko ari hagati ya Kagame na Nyiramongi reka tujye duseka biba bikenewe reka twakire komiseri ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge nkuru nyarwanda ni Jocelyne Muhorakeye komerade muranyumva
ndakumva Serge sinzi ko munyumva mwebwe
turakumva neza ugize neza kuduhamagara turakumva neza ntugize neza kuduhamagara hagati mu kiganiro turi kuri topic irebana n'ibyo muri komisiyo mushinzwe nkuru nyarwanda ndizera ko wadukurikiye dutangira wenda ndaza gusubira inyuma ariko wabanza ugasuhuza na mugenzi wacu komerede rusagara turi kumwe mu kiganiro noneho tukaba twakomezanya nyine hari byo twe tumaze kuvuga nkana kubaza icyo ubitekerezaho
ya urakoze cyane Serge kompa ijambo nabakurikiye rwose kuri ingingo y'umwe n'ubwiyunge kandi nshimiye uwo muntu wanditse iyo comment aradusekeje yego ariko ngo ukuri ku urangirira mu biganiro ibyo avuze ntabwo rwose na nange mbihagazeho ndasuhuza cyane mugenzi wanjye turi kumwe muri iki kiganiro Maître Rusagara ndagusuhuje nawe Serge suhuje n'abanyarwanda bose barimo kutwumva hirya no hino aho baherereye hose njyewe ibintu byo kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda bugeze ku buri hejuru ya 90% ibyo ni ibintu rwose tuzi tubona ko ari tekinika ntabwo mbyemera nta nubwo nibaza ko abanyarwanda babyemera kuko ubwiyunge ubajije iriya leta y'u Rwanda uti munze ni bande biyunze bunzwe nande yabunze ryari yabungiye he bumvikanye iki niki abanyarwanda ba bumvikanyeho kugira ngo bavuze bati dufashe ingamba noneho twiyemeje ko koko twiyunze tubaye umwe mu gihugu cyacu duteye intambwe tugana mu bumwe n'ubwiyunge nyabwo nyakuri ni byari byabayeho ibyo bintu rero niba bitaraba bumwe n'ubwiyunge buhari kandi kunga bibanzirizwa no kumva leta niba ishaka ayo manota niba yumva koko ifite inyota yo kuvuga ko no kwigamba no kwirata no kwiyemeza ko bageze ku bumwe n'ubwiyunge buri hejuru ya 90% nibanze ice bugufi itega amatwi abanyarwanda kuko kunga bibanzirizwa no kumva ukumva kababaro ka buri wese kandi ukagaha agaciro ibyo rero niba leta y'u Rwanda itarabikora bwa bumwe n'ubwiyunge ntabwo ntaho rero tuzi leta y'u Rwanda yumvise abanyarwanda yumva kababaro ka buri wese igaha agaciro icyo gihe noneho ngo iba ariyo ntambwe ya mbere yibuze banza wumve ese umubabaro w'abanyarwanda bose leta yarawumvise ibagenera ibingana urugero naguha Serge ubu turi mu gihe cy'icyunamo ubu se wambwira ko abanyarwanda bose bahawe uburenganzira bwo kwibuka ababo ayo mahirwe abanyarwanda bose barayafite niba ayo mahirwe leta itarayahaye abanyarwanda nuko bwa bumwe n'ubwiyunge nta buhari
ariko Jocelyn Muhorake nukukunganira leta ivuga ko ihuza abanyarwanda abarokotse n'ababishe ibahuriza hamwe mu cyunamo bakaganira
okay Serge guhuza abanyarwanda bakaganira ariko ugahitamo igice kimwe kikaba ari cyo cyunamira ababo ikindi nigishobore no kuvuga ko cyapfushije ubwo ni rya tekinika rero nakubwiraga kuko kubwira abanyarwanda ukabategeka ukabashyiraho igitugu uti nimuze mwicare mu murebane mu maso muganire ngo mwiyunze mutahe ariko mwebwe ejo
basaba n'imbabazi abaye mu cyabandi babyita gusaba n'imbabazi
hanyuma bamwe batahe abandi bahabwa amahirwe yo kusaba ibitambo bya misa byo kababo bajye ku rwibutso mbese ababo babibuke ariko baba abandi bo ntibapfushije ntibapfuye nta n'icyababayeho umwe bw'icyo mwakoze ari abandi
ariko sereje gusaba n'imbabazi ngira ngo iyo bivuze gutyo ntabwo babiza neza
wanyunganira wenda
burya uvuze gusabana imbabazi nuko burya njye nawe dusabana imbabazi hari ibyo mba nkusabye imbabazi nawe hari ibyo nkusabye imbabazi
no gusaba imbabazi no kuzitanga se kiba byitanga iki njya numva ngo bamuje
bakubona imbabazi yaba ari ugusaba imbabazi no kuzitanga buri gihe ntabwo ari ugusabana imbabazi no gusaba imbabazi bavuga uruhande rumwe ruba rusaba imbabazi ubundi ruzitanga ni ibiganiro bibaho ofetinani ubu wavuga ko n'utanga imbabazi azitanga bikwiye ku mutima cyangwa n'uzisaba bisaba bikwiye ku mutima ko ni ibintu biba byateguwe kugira ngo bigende nk'uko ababiteguye bifuza ko bigenda gutyo ku mpamvu utamenya egizagitama ngo ni egizagitari n'iki gikenewe ariko usanga atari byo by'ukuri mu by'ukuri biba bikenewe ko ibyari bikenewe kizito yarabiririmbye amaze kubiririmba nyine uko byagenze warabibona
mwakomeza muhoroke
urakoze cyane Maitre Rusagara kunyunganira ubwo ronka njyewe ntabwo ubumwe n'ubwiyunge icyo gikorwa nta nubwo kirakorwa kuba bavuga ko kiri hejuru ya 90% ntikiranatangira kuko niba utarumva akababaro ka mugenzi wawe utarumva akababaro k'abanyarwanda bose kandi ngo ugaha agaciro ntabwo ubwo bumwe n'ubwiyunge bwigeze icyo gikorwa nticyabayeho ibi ni imibare yo kudutekinika yo gushaka kubeshya abanyarwanda bazi yuko abanyarwanda ari injiji batasobanukirwa cyangwa se yego ni igitugu kibayoboye ibyo bavuze bigomba kwemerwa ariko nta bumwe n'ubwiyunge buhari nta n'ubwigeze bubaho igihe cyose leta itaratega amatwi ngo ihe agaciro umubabaro w'abanyarwanda bose kimwe noneho ibashe kubunga kuko umuntu uramutega amatwi n'undi ukamutega amatwi noneho ukabunga icyo ni cyo umubyeyi witwa leta yarakakwiye gukora ubwo rero ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda mu Rwanda ntiburahagera buracyari kure ariko ndemeza ntashidikanya yuko buzahagera igihe kizagera abanyarwanda biyunge nyabyo nyakuri urakoze icyo nicyo nakivugaho ikindi nshobora numvise muvuga ibintu by'icyizere birababaje cyane kuko icyizere mu banyarwanda nicyo kintu cyarangiye nta gihari kuko iyaba abanyarwanda bari bafitiye iriya leta icyizere ubu ngubu baba baratashye impunzi ziri hanze z'abanyarwanda ntizigira uko zingana kandi zirahunga buri munsi ubwo ni ukuvuga ko niba abaturage bawe bahunga niba se abari hanze badashobora gutaha batumva bafite umutekano mu gihugu cyabo icyo cyizere ni ikihe cyizere abaturage bawe bagufitiye ntacyo iyaba abanyarwanda bari bizeye buriya butegetsi baba ravuye mu buhunzi turabizi twese ko impunzi z'abanyarwanda ziri ku isi hose kandi ari nyinshi kandi zikomeza kwiyongera icyo cyonyine ni ikimenyetso kigaragaza ko nta cyizere abaturage bafitiye abayobozi babo ikindi nakuvuga nigeze kumva muvugaho ni amateka ko bigaragara nuko leta y'ubu itigeze yiga nta somo amateka ntiyigeze yigira ku mateka yatubanjirije kuko amateka y'abanyarwanda yaranzwe n'amacakubiri turabizi twese nk'abanyarwanda iyo ureba rero n'uyu munsi ubuyobozi buriho burangwa n'amacakubiri icyo gihe rero ukavuga uti harya aya mateka koko barayazi barayasomye barayize barayabwiwe n'abakurambere bacu n'abadukuriye ese ubwabo hari icyo amateka yabigishije ku buryo bagikosoye wareba ugasanga ntacyo ntabwo bigeze bigira ku mateka ari nayo mpamvu banga kuyigisha kuko kwigisha abana b'u Rwanda amateka yacu uko yari ameze by'ukuri biragaragariza abo bana ko nta ejo heza hazaza bafite icyo kikaba impamvu ituma badashobora kuyigisha kuko nibyo bakora ntabwo ushobora kuba warahunze warabaye impunzi imyaka 30 ngo noneho nugaruka abandi baguhunge indi myaka 30 igiye kugera ubwo se wavuga ko amateka yakwigishije iki tumye udashobora no guca ubuhunzi kandi wowe uyobora warabaye muri ayo mateka y'ubuhunzi wabona abandi bahunga ukayashimangira icyo gihe ntushobora kwigisha kuko nuyigisha abato kuri twe abana baravuga bati hanyuma se kuki mutabikosoye ibintu byabayeho imyaka n'imyaka u Rwanda kuva rwabaho abanyarwanda bahora mu buhunzi basimburana mu buhunzi kugeza uyu munsi icyo ni ikimenyetso cy'uko amateka atatwigishije leta iriho uyu munsi ntacyo yigiye ku mateka kuko bakora ibyo bakorewe ikorera abandi kandi bafite amahirwe bafite ubushobozi bwo kubica burundu kuba ufite ubushobozi n'ubuyobozi ushobora guca ubuhunzi burundu ntubikore ubwo se wambwira ko amateka yakwigishije iki nta na kimwe urakoze Serge nagusubiza ijambo ubwo tugakomeza tukaganira
urakoze cyane Jocelyne Muhorakeye icyo leta ikora gusa no guhungeta abanyarwanda nta kindi ariko kugira ngo nashimangire ko mu ntego ya gatatu y'abanyarwanda dufite ubumwe n'ubwiyunge nyabyo ni ibintu biri clear kandi binumvikana tuvuga yuko gushyiraho gahunda zigamije kubwizanya ukuri ku mateka y'igihugu Comrade Ignace yabitangira abishimangira avuga ati batinya amateka wa mugani kandi nawe urabishimangiye urumva rero niba dutinya amateka yacu tuzabwizanya ukuri dute tuzaganira dute kandi dutinya ayo mateka urumva ubutegetsi butinya ayo mateka rero ntibushaka yuko yavugwa ni ikintu tugomba gukosora gushyiraho gahunda zo kugoboka impfubyi n'abapfakazi b'amahano yabwiriye u Rwanda nta vangura u Rwanda apartheid ibyo ntawe utabizi kereka udashaka kubibona gushyiraho akanama gashinzwe gutegura uburyo amateka y'igihugu azajya yigishwa mu mashuri tubikomeyeho cyane gushyiraho uburyo bwo kwigisha abato n'abakuru ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge gushyiraho ubuhanzi ubugeni n'ubukorikori biganisha ku bumwe n'ubwiyunge ngaye gukora abanyarwandakazi iyo tunenga ibi ni uko tuba dufite n'aho duhagaze twe turabiganira hagati mu ihuriro kandi hari na bagenzi bacu wenda tubyumva kimwe muri pifo ku buryo tugomba kuzabikomeraho kugira ngo igihugu dutegura igihugu twifuza cy'ejo hazaza kitazamera nka Somalia wa mugani abanyarwanda bazicara bavuge twibakira igihugu kandi nanone umwe n'ubwiyunge abantu bajye banabyumva ntabwo ari ugutegeka abantu ngo bakundane oya ntabwo ari uguteka abantu ngo bakundane ntabwo ari ngombwa ko nkunda Rusagara cyangwa nkunda Muhorakeye ikigezi ni uko tubana mu gihugu twemera twese ko turi abanyarwanda bareshya imbere y'amategeko tukatahereza umugozi umwe mu kubaka igihugu cyacu. Hari abumva rero ngo umwe n'ubwenge bagakeka yuko njyewe nzagukunda cyangwa ugomba kunkunda, ibyo biratandukanye n'umwe n'ubwiyunge. Reka twihute ko dufite indi ngingo turi buze mu kanya, twari tugeze kuri ya gato twirangije. Reka turebirebana n'ubwenge gihugu, ibiranga umuntu n'inshingano ze. Komone de Rusagara, ubwenge gihugu, ibiranga umuntu n'inshingano ze. Ubwenge gihugu mu Rwanda wagira ngo babutanga nka gift, uza abantu bakubwenge gihugu yaranabikomojeho. Komone de Morakeye, ni murebe impunzi zihunga buri munsi, ni murebe abamburwa pasiporo, ni murebe abo abantu ubona kubamba ubumuntu bwabo n'igihugu batagifite uburenganzira, bameze nk'abacakara mu gihugu cyabo. Ndagira ngo numve icyo utekereza kuri iyi ngingo ifite amanota 98.6. Ubwenegihugu, ibiranga umuntu n'inshingano ze.
Comrade, buriya ikintu cyitwa ubwenegihugu ni ikintu gikomeye. Ofetiba ntabwo bihagije kumva ko uri umwenegihugu gusa, ahubwo iyo uri umwenegihugu uba wumva ufite n'inshingano mbere na mbere, ko hari ibyo ugomba igihugu, n'igihugu nacyo kikaba gifite ibyo kikugomba. Kuri Paul Kagame rero n'agatsiko ke, iki kintu cy'ubwenegihugu ni ikintu bahagazeho cyane. Umwenegihugu ugaragara nk'umuntu ushobora kuzagirira igihugu akamaro, nk'umuntu ushobora usobanukiwe, uwo nguwo bamufata nta Kagame n'agatsiko ke babona ko adakwiye ubwenegihugu. Umwenegihugu ushobora kubaza amateka, ushobora kuba yabaza, ushobora kuba afite capacity yo gusesengura ibintu, uwo nguwo n'umwenegihugu udakenewe hariya. Ntabwo rero buriya butegetsi bwa Kagame buha agaciro abenegihugu. Ngira ngo ubushize ni muri yari noheri ngira ngo ya 2019 n'ubunani bwa 2018 bwa 2020, Kagame yaravuze ngo yagiye muri Kongo guha abanyarwanda ubunani. Abandi bantu yavugaga ziriya mpunzi ziri hariya mu mashyamba ya Kongo, yagiye muri biriya bikorwa byo kujya kuzimishaho amasasu aho bahungiye bibereye. Noneho ukavuga uti Kagame yatinyuka akavuga ko yagiye gutanga ubunani, ubwo bunani bavuga ni ukwica abenegihugu, ubwo ibyo abayumva koko ko abo bantu ari abenegihugu, abayumva se ko abenegihugu ikibakwiye ari ukubica. Ariko Serge ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye hano, ikintu cyitwa ubwenegihugu, kandi abanyarwanda banakirebe banakitondere bamenye ko hari ikibazo gikomeye cyane. Ubona ko twese Kagame yaduciriye ishyanga, nta yatwatse ubwenegihugu mu yandi magambo. Ubona ko abandi banyarwanda bari mu gihugu arabahungeta kugira ngo bitware, baba abantu badafite ikintu bashobora kumubaza, baba benegihugu ariko bumva bari aho badafite akamaro mu gihugu, badafite ikintu na kimwe igihugu kigomba kuba. Ibi rero ndagira ngo abantu babyumve ko ari pla Kagame afite ndende yo kugira ngo afate u Rwanda atange ubwenegihugu bushoboka bwinshi ku banyamahanga. Noneho bariya abanyamahanga baba bahabwa ubwenegihugu mu bihugu nka hariya mu Rwanda, Serije uzabirebe, ni abantu baba badafite entere cyane mu buryo igihugu kiyobowe. Ni abantu baje kwifatira nationalite isanzwe kugira ngo bacuruze, kugira ngo bagire bate. Ariko uko Kagame azi ko abo bantu ntacyo bamubaza ngo arayobora nabi, ngo arafunga, arica, uburezi ntabwo bugenda neza, icyo abo bantu nibo yifuza ko bagwira mu gihugu, agatekereza ko iyi dictature.
Ariko yarabivuze, yarabitubwiye ati igihe kizagera abenegihugu babe benshi kuruta abanyarwanda,
abanyamahanga
pritu. Yes,
biriya rero ni ya marangamutima y'inyankunga yatajya ashobora guhisha. Buriya mu nzozi za Kagame arabizi ko azasaza akagenda, ariko yumva nawe yifuza ko ya siga umwana we wenda akaba uzategeka yifuza ko umuryango wari uzategeka igihugu Rwanda uziraheza ariko akabona ko abanyarwanda bazamukundira icyo kintu ubu rero Kagame yatangiye gutegura ikintu cyo kuzana abanyamahanga akabarunda ku bwene gihugu noneho muri ubwo bwene gihugu baba bahabwiwe bagire n'uburenganzira bwo kuba batora no kugira n'ibindi byose noneho abo bantu b'abanyamahanga bazaza nta kintu bazababaza Kagame ngo ahangaha ibi n'ibi ni abantu baje kwifatira amanasiyonalite ku mpamvu zitandukanye ariko bafite ibihugu byabo bakomoka banatekereza kuba byatera imbere no kuba byamera neza kuruta muri mu Rwanda wabuneye nasiyonali ariko ntibizajya bigira amatora yabati reka dutore Kagame reka dutore umwana wa Kagame reka dutore umwuzukuru wa Kagame reka dutore abakomoka kuri Kagame nibo baduhaye nasiyonalite yacu twebwe yaradutorongeje twaragiye kubera ko turimo ba kiriya kintu rero nacyo abantu bakitonde nibazajya babona nimuzabona Kagame yica n'abo uburezi bwo mu Rwanda kugira ngo abantu babe ibigoryi mu mutwe ntibashobore gutekereza ntimukagewe ni igicucu hari ibyo bategura ntuzajya ubona atanga amanasiyonalite nk'uko yaha abanyamahanga ahubwo abenegihugu abaka nasiyonalite abandi akanabica mujye mumenya ko hari ibintu ategura so ibi rero byerekeranye n'ubwenegihugu Serge rero nicyo nabivugaho ni ibintu birimo gukoreshwa mu buryo burimo kwamburwa ba nyirango babukwiriye ubwenegihugu bw'inkomoko ahubwo bugahabwa abanyamahanga kugira ngo bazaserive inyungu za Kagame yaba akiriho ndetse no mu gihe azaba atakiriho urakoze
urakoze cyane Maitre Rusagara uyaragira ati cyaje nyibukiriza Maitre ko yivugiye ku Rwanda rubayeho kuva FPL igeze mu gihugu urabona ko abantu ingingo rwose barifuza kubivugaho byinshi bitewe n'uko uriya mugabo uwo muri village urugwira afite imyitwarire abona ku Rwanda n'abanyarwanda Josine ni muhora akeye iki kintu cy'ubwenegihugu kirakomeye wa mugani nkurikije ibyo mugenzi wacu avuze iyo ubona abaturage bakubwira bati twibaza ariko niba turi abanyarwanda twibaza kuko niba uru Rwanda dufite uburenganzira bungana n'abaruyoboye hari icyo bivuze ku muturage w'umunyarwanda abaturage muri iminsi hari ibiganiro bitambuka sindi busite wenda icyo ari cyo cyangwa bari bo ariko uzasanga bibaza batari kose turi abanyarwanda uru Rwanda turunganyamo uburenganzira kubera iki hariya apartheid igaragara mu gihugu cy'u Rwanda Josine Muhorakeye Josine sinzi niba munyumva ok pardon na ndakubonye Josine sinzi niba munyumva ubungubu
ndakumva noneho uki wari umbajije ikibazo
nakubazaga nti iki kireba n'ubwenegihugu uzasanga muri iyi minsi ari ibiganiro bikorwa no mu Rwanda no hano hanze ubona abaturage rwose abantu nako bivugira bati mu Rwanda hari itandukanyirizo hagati y'abanyarwanda hari itandukanyirizo wenda nabivuga nti hari itandukanyirizo bari mu gatsiko na rubanda ugasanga abantu bibaza bati iyi apartheid iri hano mu Rwanda irigaragaza wowe ubibona ute nk'umuntu ubirebera hanze ariko ufite vizio yo kongera guhuza abanyarwanda tukajya mu mwe n'ubwiga ariko abaturage bose bareshya duhereye kuri iki kirebana n'ubwenegihugu
nicyo hari ivangura cyangwa se kudareshyeshya abanyarwanda sinzi uko nabyita ariko cyo n'ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda bafite ari nayo mpamvu ubwo bwiyunge budashoboka Serge reka nguhe urugero reba nk'abari abaturage bakangondo buriya wambwira ko bari abaturage kuko kuriya kuno bafatwa kuriya bahohoterwa bari abaturage bahabwa akahe gaciro n'ubuyobozi bwabo icyo cyonyine urabona ko gikabije hari nk'uko yabivuze Maitre Rusagara ati hari abana b'abakire biga mu mashuri yakomeye abandi bakaba bari hasi cyane yego nta bareshya bose ku isi ariko kandi mpora mbisubiramo buri gihe iyo witwa leta uba uri umubyeyi gutandukanya cyane abana bawe cyangwa se abuyobora bigaragaza ko nta hantu muziyungira ntaho muzahurira abaturage ba Kangondo nimurebe ibyo babakorera reba aba badamu bafatwa ku ngufu n'inzego z'umutekano ibyo bintu kambwira uti abanyarwanda bose ni bamwe abanyarwanda bose twibona mu gihugu kimwe abanyarwanda bose dufashwe kimwe ntabwo ibyo ari ukuri ko abanyarwanda bababaye kandi bahohoterwa na buriya buyobozi ni benshi cyane. Hari u Rwanda rw'abakire, yego, bavuga ari kijyana aho bakomanze bakingurirwa bakagira ubahohotera, bashobora no kukubwira bati mu Rwanda nta kibazo kihaba. Ukireba abanyarwanda bakangondo ukaba wamubaza ute se uyu we ni umunyarwanda, uyu nawe ari mu Rwanda, uyu nawe ubuyobozi bw'abanyarwanda buramureberera, kubwe ukumva uwo ntabaho. Birababaje kuko niyo abanyarwanda bagize amahirwe niko nabivuza nga yo guhunga ibihugu twahungiyemo, yego ntitureshya hari ibyo twese tubona kandi bingana. Uzi uri impunzi bakagutunga, utari uwo muri icyo gihugu bakakuvuza, bakakugaburira, abana bawe bakajya mu ishuri nk'aba bandi bose. Watekereza ko iwanyu vuka ukomoka ahuje uhunga n'umuturage wiyoboye cyakazo k'icyondo ngo ni mu gihe cya COVID kitwa guma mu rugo, we n'ubwo burenganzira bwo kuguma mu rugo ntabwo afite, kuko ntafite urugo ari bugumemo n'abana be. Bati mugume mu rugo ntihagire uhura n'undi, ntihagire uhumekera ku wundi, twirinde COVID. Ariko mwebwe bakangondo kubera ko ibibanza tubishaka ni mugende mujye ku gasozi mujye hanze, ugasanga iryo tegeko ntiribareba. Iyo urebye nk'itegeko rya COVID ryari mu Rwanda ryabwiraga abantu kuguma mu rugo, ryabwiraga abantu kutahura, kutegerana abaturage bakangondo, iryo tegeko ntiryabarebaga. Bo iyo bashaka bagapfa bakarwara nta kibazo, iryo tegeko ryarebaga abakire batuye heza, nibo bari bafite ayo mahirwe yo kwirinda corona bakaguma mu ngo zabo bagafunga ibipangu. Ariko abandi barabasenyeye ku manywa y'ihangu babata hanze. Ugasanga rero uburiya buyobozi ntabwo bureberera abanyarwanda kimwe.
Wibuka ministre shaka abwira abakire ngo bajye bakorana siporo mu bipangu byabo.
Abandi akababwira hari ministre wababwiye ngo abana bajye baryama ngo ku manywa, ngo ababyeyi nabo ngo abana baryame mu ijoro, ngo ababyeyi babyame ku manywa. Mbese aho akantu gatoya mushobora kuba murundanyemo mujye muhana ibihe byo kuryama. Ukatinyuka ubuyobozi akabwira abaturage amagambo nk'ayo ngayo. Abandi ati mukoreza siporo mu bipango byanyu, birababaje. Niyo mpamvu rero udashobora kongera ngo buriya buyobozi burarebera abanyarwanda bose kimwe. Oya, n'ukuri ibyo bintu ntabwo ari byo, ni tekinika kandi abanyarwanda barabizi. Ikibabaje nuko abo bayobozi ba tekinika babeshya icyo kinyoma, ese nabo ubwabo baribeshya batumva ko abanyarwanda bakemeye nibyo babakorera, ko babikora ku manywa y'ihangu ntaho babihisha. Ubwo rogeye nkabona ko buriya buyobozi ni ubuyobozi bw'abakire, bw'abari mu gatsiko kayoboye kiriya gihugu gusa, abandi ntabwo buriya buyobozi bubarebera na gatoya. Urakoze Serge.
Urakoze cyane. Munyemerere twihute kuri izi ngingo ebyiri zisigaye, kuko nkeneye indi minota 30 kuvuga ku nkuru ya Congo, kuko hari amakuru mashya tuza kureba mu kanya na Jacques Barake utegereje kugira ngo tuganize kuri iyi nkuru. Indi ngingo baravuga ngo umutekano n'imiro myiza, reka tuyifatanye nayo n'imibanire kuko zijya gusa. Umutekano n'imibereho myiza baravuga ngo bifite 94.3% uyu mwaka, imibanire ifite 97.1%. Komurede Rusagara, umutekano waba ari uwuhe? Abagiye abaturage baraswa buri munsi, abaturage baburirwa irengero, ishimutwa rya hato na hato, abantu baraburirwa irengero bakabaza libe, bakabaza polisi bati ntitubizi. Abaturage baribaza niba abantu basigaye barigita mu butaka bakagenda. Uwo mutekano ujyanye n'imibereho myiza ngo waba uri hehe? Imibanire hagati y'abaturage bari mu bice bidahura ngo bigafe, sinavuze ngo bahure banagane, sinangombwa, ariko ugasanga imibanire yabahite mu gihe bigaragara ahubwo ko abaturage badashobora no guhura kuko nta n'icyo bahuriraho. Ubundi abantu bahuzwaga n'iki? Bahuzwaga n'umuco. Umuco ntabwo gihari. mugero nta numucu kiri mu gihugu simbona naho abantu bahurira simvuga ngo mukiraza ava mu gipangu hari muri kangundu bari bavuga ati muri abatuye mu bipangu ngo bamanuke bajye hepfo muri barnyahe bajye kureba nabo batoje ko babayeho sinzi indi mibano uko yashoboka hagati y'abaturage mu Rwanda wenda mwambwira formule mufite uko bitekereza ariko kumbwira ko ngo biri kuri 97% imibano y'abanyarwanda umutekano ukaba uri kuri 90 umutekano n'imihoro myiza ukaba uri kuri 93% nayo ni indi mibare ya Fidel Ndayisaba nyine kugira ngo atwereke ko ibintu byose arimo nange Komrade Inyasi wavugira rimwe kuri zingingo niba mu muna hari icyo washimangira
si kirekire cyane gusa nabwira ko abanyarwanda umutekano hagati y'abanyarwanda ubwabo urahari ariko uricwa uwitwa ko ashinzwe kurinda umutekano n'uhungabanya umutekano ikintu kinumvikane neza ubusa abaturage mu Rwanda twumva batemana Serge ni banga abafata abagore ku nguvu ze ni banga abiba se ni banga abarasana se ni banga ariko uzasanga inzego z'umutekano za daso za polisi abashinzwe imipaka igisirikare nibo bahungabanya umutekano ejo bundi byari zanyarutaramo mu basirikare bafatana abadamu binjira bakubita abantu kugeza no kuri iyi nkuru cyuma yari arimo atoza ejo bundi n'abasirikare bafashe umwana baramurasa abitwa abantu bose tuzi bose bagwa mu maboko ya polisi cyangwa mu maboko y'igisirikare ubwo se ubwo umutekano wavuga ko umutekano mu by'ukuri wo wakabaye uhari ariko ntuhari kubera ko abashinzwe kuwusigasira abashinzwe kuwubungabunga nibo bawica nta mutekano rero uhari kuri icyo ngicyo ariko mu gihe inzego zishinzwe kurinda umutekano zakwiyemeza ko icyo zigiye gukora ari ukurinda umutekano atari ukuwuhungabanya u Rwanda rwabo kuri ibyo imibereho myiza y'abaturage rero nabyo sereje ntabwo bishoboka
ukiri kuri icyo cy'umutekano reka tuvuge wenda kuri za daso n'inkeragutabara zirirwa zihungita abaturage kandi ubona ko ni ibintu biri otorize na sisiteme biriya byo wabivuga ko iki kuko iyo tubwiye inzego z'umutekano abantu bashobora kumva polisi y'inyamwuga bakumva RDF y'inyamwuga bakumva ibigo bya sekiriti bisike byaraje biri hariya ariko buriya abantu ba mbere bahungugeta abaturage ahubwo ni bariya zirangira gutabara babwira bati mujye kuhuta abaturage munabambura ibyo bacuruza gutwo ducora ishori twabo mutware ni mugende mukubita mu mutware bariya ahubwo nsanga ari nabo babi cyane kuruta abo bandi twavuga bari muri za inifomu cyangwa bavuga ko bakora akazi k'umwuga kazwi
nagira ngo nshimangire akantu gato bakarenga k'umutekano uwo mutekano uyoboye abanyarwanda ubashimuta baburirwa irengero ubarasha ugira uwo niwo mutekano wambuka imipaka ukajya mu mahanga ukaba ariwo mutekano baha abanyarwanda bakabicira hanze bakabashimuta nka kuriya bashimutse Rusesabagina urya niwo mutekano uyoboye abanyarwanda bakajya kwita ba Patrick Karegeya urya niwo mutekano uyoboye abanyarwanda uyu mutekano wo gushimuta abanyarwanda wo kubiciraho kubasanga aho bahungiye bakabicirayo bakabahungabanya bakabahutaza nguwo mutekano hari uwo mwageze kuvuga ku mwana Trésor wa Rusesabagina ukabona bariho barinjira mu ishuri yigamo bagiye gushaka kumenya ngo ibyo avuga kuri se nguwo umutekano uyoboye abanyarwanda uwo niwo mutekano abanyarwanda bafite mu gihugu ni nawo mutekano bohereza hanze mu mahanga ukajya gukurikiranira abanyarwanda hanze nta kuntu agira ngo nongereho
urakoze cyane Joseline komurede rusagara mwarimu ugifite ijambo
wavuga ngo bariya ngo nibo babi ngo nuko defense nibo babi Serge ngenda yamubwiye
ndavuga hagati mu baturage kuko ibyo
sibo babi nge nakubwiye ngo umwe ruturutse mukuru cyabakwiriyeho Kagame niba ashobora kwemera kuyobora igihugu nuko defense irenganya abaturage ayo makuru amugeraho natari ayo ngayo Kagame ni umuntu ufata udukuru twose n'udukuru turi cyitwa ubwo niba ashobora kubigenza nuko umubi atari local defense ahubwo umubi ni Kagame niba police rasaba abaturage kumipaka ubwo ngo ko batwaraga magenda niba police rasa abantu bari mu mapingo bambaye amapingo baba ngo babarashe kubatoroka Kagame ntagira icyakora umubi siyo police umubi ni Kagame niba rwigara ngongwa n'umuntu ntashyikirizwa inkiko bakavuga ngo arahungabanye n'uyu munsi tutaramenya n'ibyungabana ryaramwishe cyangwa ritaramwishe niba Kizito bavuga ngo yiyahuye bigaceceka niba Mutuzo bavuga ngo umwana ngo yamuhaye imitsingi ngo aranywa ngo akoreshe icupa ngo akate ishoka ariyaho ibyo byose bikaba bidakurikirana ababisi bari abana ahubwo babi ni wa mukuru w'igihugu utavuga udashaka ko igihugu kizamo ituze hatuze rihari Jocelyne arabisobanuye ko umutekano n'ubwo bwicanyi bwabaye n'indengamipaka umutekano wabo kurinda umutekano wabo n'ayo marozi birwa bakurikiza abantu hano birwa baturiho umutekano wabo ni ukuza kwanganisha abantu nk'ahantu muri za diaspora hano abizi ko abantu baba baryana gusa n'uwo mutekano w'abo bantu so nta mutekano rero aho ngaho sereje kandi mbisubiremo nanabivuge ni uko ibintu byose bipfira mu rugwiro urugwiro rushatse ko u Rwanda rugira umutekano uwo mutekano waboneka urugwiro rushatse ko abasirikare barekera kurasa abantu ni uwo munsi ejo mu gitondo ntabwo byaba ni ukuvuga ngo itegeko rya Perezida Kagame ryo kugira ngo u Rwanda rutekane ryashyirwa mu bikorwa ryatangwa iryo joro mu gitondo rigashyirwa mu bikorwa kandi ntihagire umunyarwanda wongera kurengana umutekano ugasugira ugasaga ariko kuko atabitegetse nta mutekano hasi
none ikimibanire sinzi niba wenda muhora cyereka ngo uhereho ikibana n'imibanire baravuga ngo imibanire ngo hagati y'abanyarwanda ngo iri ku gipimo ngo cya 97 n'igice kimwe uyu mwaka ninde nande babana kuko hari n'uwanyandikiye ati Serge reka nsome ubutumwa wenda hari icyo wenda bwafasha yanditse ati Serge ati Serge ati kuri umuhutu urutsagara ka umututsi mukaba mwicaranye mwigeze musabana imbabazi hagati yanyu muhora cyeye ndagira ngo nguhereho kuko abantu babifuza abantu bakeka ko wenda kugira ngo abantu babane bagomba gukunda no gusaba imbabazi sinzi formule y'imibanire mu banyarwanda uko yabiteye n'uko muyitekereza muhorakeje muri ryanyu
urakoze cyane Serge imibanire y'abanyarwanda nk'uko bivuze ntabwo ari ngombwa ko ngo umukundana ubureka ngo urugero reba ukuntu tubana inaha mu mahanga umuturanyi wawe neza neza urugo rufatanye n'ubundi ntabwo ubunamuzi ntabwo uhuzi uko yitwa ntuhuzi wari we ntuhuzi ariko ntushobora kumuhohotera inaha niba uzi ko uru rugo muturanye parikingi yabo aho uparika imodoka yawe naho nawe ayiparika muba muhaje ku buryo ntawe ujya guparika kwa mugenzi we cyangwa se ngo ajye gukomanja ngayo uko abishaka murubahana iyo rero niyo mibanire myiza dushobora kuba inshuti tugaturana tugasurana byaba byiza kurushaho ariko niba tutabaye n'inshuti ntumpohotere kubera ko ufite ubushobozi muri ubwo buyobozi kubera ubwoko bwawe kubera ibyo utunze kubera aho ukora naho cyangwa aho uvuka aho ukomoka ntumpohotere ntihagire uhohotera undi ni ukuvuga ngo ni ugushyiraho amategeko
muhorakeye gato uyu nawe ati uyu nawe ati urwo rugero murufatireho nanone nk'abantu bari mu muhanda iyo ferujije twese turahagarara hazamo green light twese tukagenda hagira ukora speedinga akabona tiketi
bivuze ngo tugomba kukubaha gukurikiza amategeko ni ukuvuga ngo buriya buyobozi bushyizeho amategeko atuma buri munyarwanda wese se yubahwa mu rwego rwe utagomba kumuhohotera kubera ko utunze kumurusha utagomba kumuhohotera kubera ubwoko bwawe utagomba kumuhohotera kubera aho ukomoka cyangwa aho washatse cyangwa ukora cyangwa inshuti zikwegereye nta mpamvu n'imwe ituma ugomba guhohotera umuntu. Reba uburenganzira tugira inaha ngaha, reba umutekano tuba dufite, nta kindi kiwuduha suko batuzi, kuko badukunze ngo ndagukunze wowe Serge, noneho wowe ngo hari uburenganzira ariko inyasi ndagumwimye. Oya, hari itegeko rimwe ribayobora mwese mudashobora kurenga, uko niko kubana. Nitwimika rero amategeko atuma arengera abaturage bacu, ntawuzaho gusera undi. Ko mu mahanga se tubibamo bigashoboka, kuki wacu bitahaba? Wacu mpamvu bitahaba nuko badashaka kubishyiraho. Umuntu akumva ko agomba kuguhutaza kubera ko agusuzuguye, kubera ko ukennye, kubera ubwoko bwawe, kubera aho ukomoka, kubera aho washatse, mbese umuntu akaguhohotera kuko afite icyo akurusha. Ibyo rero urabizi ko mu bihugu tubamo bitahaba. Umukiremwa muntu kirubahwa, nubwo umuyobozi w'ibihugu yaba akomeye ate, ntashobora kuguhohotera. Ibyo rero ni ibintu byoroshye cyane, ariko bikorwa n'ubuyobozi bubishaka, bushaka kubikora. Iyo ukunda abaturage bawe, iyo ukunda igihugu cyawe, iyo uriho wimika amategeko azarengera abanyarwanda bose kimwe mu nzego zose, icyo gihe uba ukunda igihugu kandi ushaka abanyarwanda bose bubana, bakabana mu mutekano. Ibyo rero iwacu ntabihari. Niyo mpamvu kubana si uguhoberana, si ugutahirana amakwe, kubyarana abana mwibatisimu. Kubana no kubahana, tugakurikiza amategeko atugenga kandi aturebera twese kimwe. Uko niko kubana. Murakoze.
Urakoze cyane. Reka ngushimire Josine Morake kugiye kiturangiranye, kandi wakoze kuza rwose kudufasha no gushyira icyo ushimangira, kuko ibi biri muri komisiyo mushinzwe muri Nyarwanda. Komerede Rusagara, niba ari cyo mwasorezaho tukajya ku ngingo ya nyuma. Mugenzi wanjye yakomeje kwihangana kandi anyihanganire kubera ko twagize leta mu gutangira. Ijambo riryanyu, niba ari cyo wasoreza kuri iyi ngingo.
Umunota umwe ibiri wenda avuga kuri iki kijyanye n'imibanire, usiye ko nayo ari tekinika nk'irindi, ni uko kuva ubutegetsi bwa Kagame bwajyaho ntabwo yigeze ahangayikishwa n'ikintu gifitiye inyungu abaturarwanda. Imibanire ni ikintu gikomeye cyane mu bintu by'ibanze bifitiye inyungu abenegihugu. Ariko se Serge, uzavuga imibanire, Kagame azavuga imibanire ko abanyarwanda babanye neza, we undi munyarwanda babana neza ku buryo abanyarwanda nawe bamuboneraho urugero, ninde ushobora kumbwira ati umunyarwanda runaka abana neza na Kagame? Kagame wananiwe kubana n'abakomurezi be, arabicara abafunga, arabatorongeza, niwe ugiye kubwira abanyarwanda ngo babane? Muzambwire abana b'abanyarwanda babana na bacyomoro na ba aje, muzabambwire? Ngira ngo murabona amafoto ya bacyomoro na banja babaje bose bari kumwe n'abanyamahanga. Ibi rero nkaba nasoza mvuga nta mibanire ihari. Ibi byose biri ahangaha Serge, inyungu zose tuganiriyeho ni ibintu byo gutekinika, ni ibintu biba bikorwa ko hari ibyo baba bagamije gusaba imfashanyo, inguzanyo, byose kugira bagende berekana nk'ibi ngibi Kagame akomeze yibonera amafaranga. Ni ibintu byo gutekinika, byari bikwiye ibi bintu kuba byari bihari. Yewe no ku kigereranyo cyiza wenda umuntu atavuga kigeze ahangaha ku ibingibi ni ugukabya, ni ibigereranyo bya Kagame, ariko byari bikwiye kuba byibura bigenda bigaragara ko mu myaka 25 hafi n'irindwi tumaze Kagame yarafashe ubutegetsi, byari bikwiye kuba bigaragara ko bigenda bijya imbere. Abanyarwanda rero ntabwo bizi bagira amahirwe yo kubona ibyo ngibyo, ariko rero none Serge nambaye abanyarwanda ko ibi bintu wabigaragaje ku ihuriro nyarwanda riteganya ibi bintu. Ntekereza ko biriya Serge wagaragaje riteganya mu ihuriro nyarwanda tubishyira abanyarwanda kandi tubihagazeho, tugomba kubizana muri kiriya gihugu tugakuraho biriya bintu. Ahasigaye Serge, urakoze kuri uyu mwanya tumaranye.
Urakoze cyane. Reka mbashimire, mpite nakira Comrade Jacques Baraka. Muratwumva?
Wenda bumva neza cyane Serge.
Urakoze cyane kandi ngushimire kuba wakomeje kwihangana no gutegereza natangira ibibazo bya tekinike tugira retari ndende cyane tuvuye kuri ingingo ireba n'ubumwe n'ubwiyunge ndakeka abagenzi babaye bayuvuze neza reka tunyarukire muri Congo kuko niho ngira ngo twibande dukurikije inkuru dufite irebana n'urugendo rwa Perezida Uhuru Kenyatta ufite urugendo rw'amasaha 48 ku butaka bwa Congo cyangwa Kinshasa aho mu byo baganira mugenzi we banasinyanye amasezerano mu bufatanye atandukanye harimo iby'ubucuruzi hari iby'umutekano n'ibindi n'ibindi ariko ndagira ngo twibane ku by'umutekano bitewe n'uko niyo ngingo wabonye yanatumye bamwe mu badepite batangira kwandika bati imitwe yitwaje intwaro ku butaka bwa Congo ni myinshi ibihugu byinshi byagiye biza ahangaha none na Kenya igiye kuza ahangaha hari byinshi byagiye bivugwa rero bati kuba mu byo basinyanye mu by'umutekano Kenya igiye kuza gufatanya na FARDC mu kugarura umutekano bamwe babishimye abandi barabinenga ndagira ngo rero nawe umbwire icyo utekereza ku ruzinduko rwa Perezida Uhuru Kenyatta ariko tukibanda kuba mu byo baganiriye na Felix Tshisekedi-Chilombo ikintu n'umutekano ni ikintu yishimiye ko bashyizeho umukono hagati y'ibihugu bibiri kandi ingabo za Kenya zikaba ziteguye kuza ku butaka bwa Congo mu minsi iri imbere ngo kugira ngo zifashe iza FARDC mu kurandura imitwe yitwaje intwaro ndetse n'imitwe ishingiye nyine ku madini cyangwa terorisme nk'uko bakomeje kubivuga ijambo ryanyu
murakoze bwanasheje ku mijambo urugendo rwa Perezida wo muri Kenya Uhuru Kenyatta muri Congo rugaragaza yuko Kinshasa na Kigali batumvikanyeho ku byerekeranye umutekano muri kara karere wibuke ko tugeze kugera ikiganiro aho uza conseiller wa président Félix Tshisekedi Abeya yagiye mu Rwanda kugira ngo bashobore gukemura ikira kibazo kiri kubera muri Est ya Congo. François Abeya yavuye atanga raporo ye ariko nta amélioration n'imwe yabaye muri zo contact cyangwa se amanama yabaye hagati ya Kigali na Kinshasa. Bwana Serge reka nsubira inyuma gatoya muri amateka yo muri kara karere kugira ngo nshobore gusobanura role Kenya igiye gukina muri Congo na role y'u Rwanda yakomeje gukina muri Congo ugashyiramo na Angola na Congo Brazzaville. Umwaka si mwibuka neza cyane ariko umuntu awushatse yamumenya hari amabombe abiri yakubise kuri ambasade y'Abanyamerika muri Kenya no muri Tanzania. Amaze kubita muri ibyo bihugu byahise bihindura mission y'Abanyamerika n'Abongereza bafite muri ibyo bihugu n'utuzi tumwe bakoraga muri ibyo bihugu byose babimanura babizana i Kigali bakora uko bashoboye kugira ngo Kigali ibe fosteres kugira ngo ibyabaye muri ibyo bihugu ntibizongere kuba aho bari. Nuko wubatse ambasade nshyashya bimukira i Kigali administration yabo yose yakorerwaga i Nairobi no muri Tanzania yimukira i Kigali. Presence yabo rero yatumye irenforsa pouvoir ya Kagame kaba ariyo niyo mpamvu Kagame yirata kuriya. Akaba ari niyo mpamvu mu Rwanda udashobora kubona manifestation nini cyangwa se umuntu uwo ari wose waba umuropoza avuga yuko ashaka kudestabiliza system. Kuko Kagame agomba kugarantisa ibyo bihugu byaje aho ngaho ko ibyabaye muri Kenya no muri Tanzania bidashobora kuba mu Rwanda kandi ko u Rwanda rugomba kuba ari safe. place ahantu hadashobora kuba
ndabona batwandikira batwibutsa ko ibyo bisasu ngo byaturutse muri 1998 niba ari byo shaka
cy'imanya ya muri 1998 kandi iyo urebye
imyaka
1998 ya cyo gihe byari yo undi benda den yaratangiye icyo gihe kuvuga no gutaruka ariko muri 2001 kora ko ibyo bihuko ari byibiri n'Abongereza bari batangiye kubona yuko kubara Kagame itangiye kujegajega kandi urebe neza kuva icyo gihe muri iyo myaka kugeza muri za 2002 ibintu byari bikomeye hagati y'abofisiye bamwe ba FPR na opposition yari imeze cyane yari maze kugira hari amaze kubamo ibibazo interne bikomeye cyane muri icyo gihe entre 98 et 2002. Rero kugira ngo Kagame garantisse sécurité muri ako karere yabaye obligé yo kugira ngo ashireho un système ikomeye idashobora gupermete yuko haba memino opposition mu gihugu. Iyo carte blanche barayimuhaye niyo akomeza gukina nayo kugira ngo agarantise presence y'izo z'ambasade mu gihugu cye ko zifite umutekano. Niyo uhuye n'Umunyamerika akubwira ko igihugu kirimo umutekano kandi iyo Umunyamerika akubwiye ko igihugu kirimo umutekano ni ukuvuga ko aba ari we ushinzwe umutekano muri icyo gihugu. Icyo gihe rero bibaye Kenya yatangiye guta amanota yari ifite en terme même ya tourisme, en terme même y'okunu Abongereza n'Abanyamerika bashushutaga cyane kira gihugu. Izo na emotions zose bafite kuri Kenya n'ibisi byose barabizana babimanura babishyira mu Rwanda. Niko u Rwanda murubona kuriya navuga ko ari un projet pilote cyangwa se un plan Marshall bahaye u Rwanda kugira ngo rumere kuriya rugire niyo confort rura place Kenya na Tanzania aho bakundaga kuba bari kumusa bagiye baza mu Rwanda. Donc muri iyo periode bwana Serge ushobora kuremaka ko haje za ONG nyinshi cyane. Donc hari hari amafaranga menshi, hari hari amakash menshi cyane y'ama ONG zaje mu Rwanda kugira ngo rushobore bashobore kugeza u Rwanda aho rugeze ubu ngubu. Ama ONG menshi yaturukaga muri Amerika, mu Burundi, mu Bwongereza, izindi za universite ziri gufasha kugira ngo zamelore nuza izo za plan ariko byose byari mu maboko y'abanyamahanga. Kuko mu kanya mu kiganiro mwavuze yuko abanyamahanga bashobora kuzaba benshi kurusha abenye igihugu. Icyo gihe rero Kagame yahise yinjira muri iyo mood, muri iyo ntuza, muri iyo context yo gukorana n'abanyamahanga cyane kuyo ukora n'abanyarwanda. Donc atangira kwelimina abanyarwanda, surtout abanyarwanda bari bari aba homme d'affaires. Donc bigeraho abo bazungu babonye yuko ibyo bashakaga aho bashakaga kugeza u Rwanda babihagijije, iza ONG nazo zatangiye gusubira aho zituruka. Kagame we akomereza aho ngaho amaze kubona nawe ko afite succès gukandamiza abantu. Ariko Kenya ntabwo yibagiwe yuko bayifatiye isoko, ntabwo yibagiwe ko bayifatiye isoko. Tanzania nayo yari ibizi ko Kaga amaze kuba ari we le point central ya activities zose zakorwaga muri Tanzania no muri Kenya. Baramwihoreye bakajya bareba ukuntu uziko Abatanzania n'Abakenya baperezida babo ntabwo biratara, ntabwo bagira iki, ariko bakaba babona ukuntu ari kwirata, ari kuvuga igihugu cye, ari kuvugisha abantu. Baramwihorera, nigeze kubwira mu kiganiro yuko Paul Kagame bari abategetsi bose bamaze kumumenya. Felix nawe rero yafashe igihe yo kugira ngo amwegere nawe amumenye, nawe amaze kumumenya. Kagame nawe amaze kumenya yuko bamumenye kandi atangiye kugera muri faze yaho adashobora kurenga aho ageze. Kagame aho ageze ntagashobora kurenga hari. Nimba abaturage ari cyo bategereje kuri Kagame ko azongera gukora, nta kintu Kagame azongera gukora kurusha ibyo yakoze hari ageze ni full stop. Icyo azakomeza gukora ni ukandamiza abantu kugira ngo agume ku butegetsi, kandi akomeze agaburire aba bandi bandi baje muri business ari gukora no muri Congo akona bimunanye. Rero bari aba François Béat na ba Félix surtout na les membres de gouvernement bariho ubungubu bamaze kumenya ikibazo cyo muri kara karere bazo kiri guturuka. Izo se avec l'Angola kugira ngo barebe ukuntu Angola ishobora kwintervena muri kiriya kibazo, ariko Angola ntabwo ishobora kwintervena muri kiriya kibazo cyo muri Est mu yore z'abasirikare kubera impamvu nababwiye. Angola nayo igomba gusaba autorisation kugira ngo ijyane ingabo ze hariya umuma u na Angola nayo bayishinze kugira ngo igisurveye u Rwanda muri iyo triangle ya Congo Brazzaville, Luanda n'u Rwanda. Angola n'u Rwanda rukaba rufite presque abasponsor bamwe do bafata amategeko hamwe aturuka hamwe. Angola ikaba ivuga iti ngo ngiye ibintu ntabwo nshobora kubyinjiramo gutya ndi kure muri 97-18 twabigiyemo tuzi ko twabigenje ko ni Angola. Iyo Angola taba itabihari James Kabarebe yari gukomeza kuba chef d'état major i Kinshasa, ariko Angola yakoze uko ashoboye kugira ngo asubire mu Rwanda. Ikaba ivuga ko akazi kayo kayikoze Congo igomba gukomeza. Rero muri iyo ntuza muri iyo recherche ya solution wabonye yuko ibintu byose biri kubera muri Est Tshisekedi nta komantere nimwe yigeze akora. Ibyo bivugwa entre eux bihari igihe bingeraho nkumva nakora analyse par rapport ya le commentaire bari kuvuga surtout na gouvernement igiye kujyaho, kuko gouvernement ifite mission ya mbere no kujya irangize irakunze kandi babye Tshisekedi bati kira kibazo cyo muri ST nitagifatira umuti wibagirwe manda yo ya kabiri ntabwo bizashoboka na gatoyi. Kandi urabona umuntu wawe mwumvikana ntabwo ari gukurikiza amategeko mu minsi zakurikira ntabwo uzumva nanone Kagame ari kuvuga ngo ngo dufite nk'umupartenere ubu ngubu mushyashya hariya ngo tugize turi kumvikana nawe bibi bishobora guhinduka bakongera kumvikana, ariko harimo akabazo kubera ko evaluation yose François Béat amaze kuyikora kandi ubu ngubu ni igihe cyo gufata les mesures nécessaires. Umenye yuko i Nairobi ariho Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe ariho bahuye bamaze kuva muri Lamuka mu Busuwisi kugira ngo bafate strategie yo kugira ngo barebe ukuntu passation de pouvoir izaba hagati ya Joseph Kabila na Tshisekedi. Niho byose byabaye finalisé avec la bénédiction ya Brazzaville na Angola. Ubu rero après imyaka ibiri Félix yaravuze ati ngo il faut ko njya kubwira le parrain wa kabiri cyangwa se uwa mbere we ko yaza akamfasha muri iki kibazo, kuko njyewe ntabwo mfite ubushobozi. Banasezi nakubwiye yuko mu biganiro byose twagiye tugira ntabwo Congo ya Félix ifite ubushobozi bwo kugira abasirikare bashobora kurwana, ntabwo babafite. Kabila ashobora kumobiliza abasirikare bo kurwana kurusha Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi il a essayé avec l'Angola ariko hari ikibazo, none ari gushaka kureba ukuntu avec Kenya ukuntu yamufasha hatabaye intambara necessairement, ariko ukumva yuko hagomba kuba absolument présence y'abasirikare. muko
ariko Jacques comrade Jacques utarakomeza Jacques utarakomeza ngaho kuko niho nagize n'ikibazo kuko Felix yavuze ko Kenya igiye kuza gufasha kwinjira muri FIB kandi tuzi ko FIB ifite manda ya Nations Unies iri kompoze mu bihugu bitatu niba nibuka na Afrika y'Epfo ni Tanzania na Namibia mwanyibutsa iriya force iriya brigade ifite ibihugu bitatu Afrique du Sud Tanzania uzabasikaye bayi baguye muri Congo ndakeka ikindi gihugu ni Namibia mwanyibutsa ntago nibuka cya gatatu niba Kenya igiye kuza volontairement kwinjira muri FIB kandi FIB ifite manda ya Nations Unies bivuze ko Felix agomba kunegosia na Loni kugira ngo baprove ikindi gihugu kize volontaire ariko kibe igihugu cya kandi kigiye kujya muri FIB kandi FIB ifite manda yo kurwana
Kenya ishobora kujya muri FIB cyangwa se ntijyemo umuma ou le président officiel ahamagaye ikindi gihugu kugira ngo kize kumufasha afite ubwo burenganzira afite ubwo burenganzira bwo kuza kufata kuko nimba bahamagaye ni kuko abandi bo ntabwo ari kubona impamvu ariko nkuko aho nari ngeze nuko Zimbabwe yaje muri Congo irangije intambara isaba yuko nayo bayishyura effort de guerre yayo itwaraho quelques minerais barajyana mu gihugu cyabo donc njye uko mbibona na Kenya ishobora kuza igafataho kuri iyo za minerais kugira ngo Felix ashobore kwishyura uhuru ibyo yamukoreye kugira ngo agere ku butegetsi ariko bigashobora kujya au-delà yuko uhuru nawe ashobora gufata ka vengeance gatoya kugira ngo ashyire u Rwanda hasi u Rwanda rwafashe marché ye rwafashe le dessus kuko muri Afrika iyo baza ku munyamerika bose muri Afrika kugira cya Afrika yakubwiraga Kenya surtout ibya tourisme niyo bakoraga za safari ibiti byose ariko ukabona byose byarabaye déplacé bikajya mu Rwanda nawe ashobora gufata ka revenge gatoya akaza surtout yuko ubungubu we ari beaucoup plus indépendant en terme y'abapartenaire kandi abapartenaire ba mbere b'ubungubu n'abashinwa donc présence ya Kenya muri Congo igomba kuba ifite des raisons multiples yuko umuntu agomba gukurikira neza ariko iyo chaque fois habaye présence y'abasirikare ahantu muri Afrika personnellement na experience mfite ntago biba experience nziza kuko abasirikare babashaka ko bahembwa abasirikare ni abantu bagomba en principe kuba bari muri camp bari muri caserne bakajya basohoka seulement iyo bagiye gukora za intervention gestion y'abasirikare nk'uko ubivuze ugashyira n'abandi bari bahari n'abandi bamaze imyaka 20 cyangwa 30 abantu bose bakaba baza aho ngaho ni gute pouvoir y'Kinshasa idafite pouvoir izashobora kugera izo situation kandi Kenya nayo ntabwo ari igihugu cyayo cyavuga ati ngo twebwe turafata mesure izi kubereke abasirikare bacu kuko abasirikare baza bari kuri territoire y'abanyarwanda ikindi nanone nibagirwe Serge yuko muri Kenya nabo bafite ibibazo bya ziriya iriya mitwe ya eta islamique nabo bashobora kuba wenda bafite experience mu byo kulita contre imitwe nk'iyo ngiyo wenda bashobora kuza gukora exactement bazanye expertise muri Congo me ikibazo gihari nuko intambara y'abari imitwe iriya yitwaje intwaro ni ibintu bitwara amafaranga menshi cyane ntabwo muri za reportage zose zikorwa cyangwa se yabari muri Europe yaba muri Amerika ntabwo nanumva ikiganiro gifokaliza analizi yayo kuri financement ya ziramitwe zo muri karakare Donc aussi longtemps ils ont analysé zitazakorwa yo kumenya financement yiyo mitwe nuko bako tuzaba tukiri mu bibazo parce que umunsi twamenye aho amafaranga aturuka n'abafasha nibwo ibyo bibazo bizakemurwa. Ese Kenya izaza ije gukemura biyo bibazo yitwaje iyihe strategi? Ni gute Kenya izajustifia ko presence yayo ikenewe kurusha presence y'izindi ngabo muri karakare? En même temps aho nikubwira ko ari très complexe, urukumva ko bari gufungura za chancellerie za nuza za consulat surtout
hari eshatu Igoma, Ibukavu ni Lubumbashi, ndetse unatekereze kuba bafunguye na banki, yatake gufungura banki Equity Bank muri Kinshasa. Ndabona harimo ibintu ntabwo byoroshye, hari ibintu byinshi cyane Kenya irimo kuviza muri Congo.
Je pense que hari banki imwe y'abakenya yari mu Rwanda Kagame yafunze, sinzi nimba igikora.
Ishakubona Equity Bank ntabwo nta makuru mbifite, ariko iyi ngiyi igomba gutaho nyine Kinshasa kumugaragara.
Yeah, donc harimo kuba ibintu byinshi en même temps divanze qu'il faut absolument ku monitoringa kuobserva. Kandi ikindi nanone nuko ayo makonsula bafunguye ari muri zone swahilophone, donc swahilophone na Kenya ikaba ari igihugu kiri swahilophone. Il faut kureba
ugace bavuga mu giswahili nyene muri zone yabo bavuga giswahili.
Yabo bavuga giswahili. Donc il faut kureba quel est l'intérêt ya uru cyangwa se igihugu cyo kugira ngo kize muri Congo, surtout muri karagace karimo ibibazo bikomeye cyane, tuzi ko harimo za rebellion imitwe yitwaje intwaro. Donc hari ibintu biri kuba, ariko byose biri lié na désaccord iri entre ubungubu entre Kinshasa na Kigali. Conséquence yabyo ni présence ya uburu Kenyatta i Kinshasa kandi akarenforce iyo ntuzi. Bon, ntabwo tuzi comportement Kenya izagira muri Congo vis-à-vis y'icyo kibazo, nabo nimba bazaza baje kuyora amabuye y'agaciro, dore ko nabo bafite kameme amadeni amwe akomeye vis-à-vis y'ibihugu bimwe nk'Ubushinwa ko bashobora kwishyura. Ariko personnellement ntabwo ndi muri context yo kugarura amahoro ibyo bintu byose bije igihe kimwe, ntabwo biri kurasura rwose yuko objectif ari imwe yo kugira ngo bagarure amahoro muri karakare. Murakoze bwana Serge.
Urakoze, igihe kiraturangira, dusigaje minota 4 nagira ngo dusoze ingingo tuzayigarukaho wenda mu cyumweru gitaha. Hari ni ingingo tangira itegure tuzayiganiraho birambuye, kuko urabona rurageretse hagati ya Uganda na Congo. Congo irifuza miliyari enye na miliyoni niba ari 300 niba nibuka neza, ubwo ni muri cya kirego cyatanzwe 98 cya Presidenti w'ingabo za Uganda ku butaka bwa Congo. Uzi neza yuko ikirego cyaregaga u Rwanda, u Burundi na Uganda, ariko Uganda yo niyisigayemo. U Rwanda siko rwavuze ruti twebwe ntacyo tuzabishyura, ahubwo tunongera tugaruke ku ruhande rw'u Burundi. Sinzi uko bivanye muri uru rukiko cyangwa muri uru rubanza nabo, ariko Uganda yagumyemo. Judgment irakomeje rero muri iki cyumweru, yari ikomeje irahe mu Buholandi aho rugeretse nyine, kuko Uganda irabaza iti izo miliyoni mwazigezeho muti, izo miliyari mutwishyuza mwazigezeho muti, mwakoze estimation y'ibyo twangirije dute? Ikindi natumonyemo nanone muri iriya kirego ni uko bavuga ngo iriya ntambara mu byo yahitanye mu buzima bwanyu yahitanye, ubwo ni intambara 96 ubwo ibihugu u Rwanda, Uganda, Burundi byinjiraga nyine muri ya ntambara ya mbere bavuga ko estimation yahitanye abantu 400,000 nibyo biri mu kirego cyatanzwe na Kongo Kinshasa ubu rero bikaba ikibazo kikaba kitari urubanza rucyakomeje ariko ntago turamenye uko Uganda izabyitwaramo ariko Kongo itsimbaranye kuri miliyari enye z'amadolari y'Amerika niba n'ibihumbi 300 ntago mbifite imbere yanjye ariko nari nabicishemo amaso kare iyo nyungu tuzayiganamo kimwe gitaha kuko nayo iri tuzayiteresa kugira ngo turebe uko n'urubanza ruzasomwa niba Uganda izemera kwishyura ibyo byitwa ko yangirije ku butaka bwa Kongo no gusahura nyine nk'uko babivuga kuko biri mu kirego kwiba amabuye y'agaciro ariko no guhungeta nyine ubuzima bw'ikiremwa muntu ukibaza uti ku bihugu bitatu byagiyeyo ndavuga intambara y'96 u Rwanda rwo rwose rwikuye muri uru rubanza ruti ntushaka kujyana muri uru rubanza ariko u Burundi ntabwo mbizi Uganda yo ikaba yarakomeje kuburana ruragereke rero hagati iyo ni ingingo tuzagarukaho mu kimuri gitaha komure deniva wenda wasezera urumva uratubwira ko iminota iturangiranye tukaba tuzabigaruka mu bindi biganiro Jacques muranyumva
ndabumva kwa na Serge na Nash.
Komure Jacques na sorry.
Yeah,
wakora comment kuri iki kibazo cy'urubanza wenda mu magambo y'inye ariko tuzabigaruka mu kimwe gitaha dufite umwanya uhagije.
Yewe mfite ubwoba nubwo ubwoba nta ni une façon de parler uburyo bwo kuvuga ku exprimer. Afrika igiye guca mu bintu bibi cyane. Kandi njyewe nk'uko ubizi bwana Serge ibintu by'urubanza nk'ibyo ngibyo nta iyo ndi kubyumva ndaseka nkareba wamugana n'imiliyari ivuye hehe ni gute evaluation ibyo bintu byakozwe njyewe rwose mbona ari za fantasy harimo za fantasy nyinshi cyane igihugu nka Kongo bagombye kugiproteja ubwabo bagomba kugira amateka ahubwo ikintu ndi kubona ni uko Este ya Kongo igiye kuba administre nk'ikindi gihugu nge nuko ndi kubibona kandi ibyo twavugaga bya balkanization nge mbona byarabaye kuba kera ariko kigiye kuba administre mu bundi buryo kandi ntanuza na Kenya ntabwo izashobora kuzana umutekano muri karakarere aussi longtemps usibye yuko batinjije u Rwanda muri ra processus yo kugira ngo rureke gutera imvururu muri karakaye Uganda yo ifite impamvu iri guhakana ibyo birego kubera ko ni difficile yo kubishifra ni difficile yo kubyevaluwa kandi Uganda ntabwo ari yo nyine yari iri muri icyo gihugu icyo gihe ukibaza impamvu u Rwanda rutarimo ariko nabisobanuye impamvu u Rwanda rwabaye intushabwe kugeza ubu ngubu urwo rukiko njyewe ntabwo njya rwemera bwana Serge ni urukiko rushinzwe gushinja abantu bari faible cyangwa se iyo bashatse kugucecekesha Yewe byabaye kuri Bagbo imyaka yose yamazemo kugira ngo bamubwire ko nta byaha afite nta sinzi niba bazamudedomaja sinzi ukuntu bizagenda ariko imyaka yose bamwiciye ubuzima ku bintu atigeze akora njye ubwo ntabwo njya mbibona nk'aho ari ubutabera nta butabera burimo icyo navuga ni uko abanyarwanda abakongomani abarundi n'abagande bagomba kwiga kubana mwabivuze mu kanya iyo abantu bubahiriza amategeko barabana ntabwo abantu bakeneye gukundana nubwo urukundo ari hose ari ngombwa abantu bagomba gukunda amategeko niko njye mbibona iby'urukiko rwose nta kintu bizatanga nta kintu bizahindura ku baturage nta kintu bizazana by'umutekano muri kara karere bazakomeza bivuru gatanu muri ibyo bintu aho ngaho ariko ibyo abaturage bagomba kumenya nibiri kubabaho n'abari kubitera n'ukuntu bagomba kubivamo kugira ngo ibyo bintu ntibizongere kuba kandi karakarere kagatera imbere kakagira n'amahoro murakoze bwana Serge kuba mwamenye ijambo uyu munsi nanone kandi ndagushimira cyane kuba utugezaho amakuru buri munsi. Murakoze.
Urakoze cyane Comrade Jacques Baraka, ugira ijoro ryiza. Dushimire Comrade Rusagara na Comrade Jocelyne twatangiranye. Mbashimire mwese mwabanye natwe, mutwihanganire kuri retari. Ntabwo ari njye ariko ndizera ko ibibazo biza gukemuka muri iyi minsi, tukaba dutangira ku gihe. Reka mbashimire mwese mwatwandikiye ibitekerezo byanyu, byari by'agaciro. Ariko natwe tuvanga nyine tuvuga tuti ubumwe n'ubwiyunge hagati yacu twabugeraho dute? Ese turasabwa iki? Cyane cyane twebwe turi muri opozisiyo, twifuza ko twajya guhindura ibintu muri kiriya gihugu. Burya baravuga ngo nitwe twagombye kugaragaza yuko tugomba kuridinga by example, tugomba kugaragaza ko twiteguye, tugomba kugaragaza ko dufite ubworoherane, tugomba kugaragaza ko ibyananiranye muri iyi myaka yose twagera tukabikemura. Bijya bintera impungenge rero bitewe n'uko imyitwarire wenda mbona hirya no hino, cyane cyane mu bantu bitwa ko bakora politiki, nayo burya tujye tubakemura. Ntawe mvuze ngo ni wowe cyangwa icyo, ariko nawe urireba muri miruwaro ukavuga uti ese uburyo nitwara muri politike byaba icyizere abanyarwanda mu gihugu ku buryo bayoboka cyangwa badushyigikira tukihutisha strago turimo. Icyo nacyo ni ikibazo tuzagaruka mu bindi biganiro byacu bitaha, kugira ngo tubyumve neza niba koko tubyumva kimwe. Abatunenga bo bafite ukuri, nabo tuzabigaruka mu bindi biganiro. Na rero dushoreje inshuti mwamiteze amatwi raditahuka yarengeye Serge Ndayiza, turabakunda mwana w'agaciro, munararyana abandi mwese, umunsi mwiza na hejuru.